Ngiyabonga mfowethu Rich bazalwane inkosini Busise. Sanibona kusihla bangane lokho ngikuthatha njengenhlanhla enkulu kuba lapha kule ntambama enkonzweni yenkosi uNkulunkulu futhi lezi zinsuku ezintathu zisho lukhulu kimi ukuba ngize ngihlangane nabangane abadala futhi ngithole abasha. Leyo ndlela okuphila okuqhubeka ngayo kithi ngokuhlangana nje nabasha futhi sijabulela ubungane babangane abadala bese kuthi-ke phansi kwedlule eGrand Prairie naphezulu futhi lapha ngithole inhlonipho yokuzithoba yangempela phakathi kwabantu nokulindela imvuselelo. Ilokho kudingayo yimvuselelo yangempela yokomoya ukuthululwa kukamoya ongcwele phezu kwabantu. Futhi-ke ngifanele ngihlangane nabanye babangane bami abadala uChris Beck ulapha ndawondawo futhi noma ngokwejwayelekile unjalo futhi bengilindele ukuhlangana noMilo. Yabo mfowethu Dani, ngiyajabula kokubona hlezi phakathi lapha, ukahle kakhulu. Mnumzane Dani wayengumphelekezeli wami ngesikhathi sokugcina ngenkathi siqhubeka sizingela. Abangane bami lapha bayakhumbula izikhathi eziningi sikhuluma ngakho. Ngiyezwa ukuthi ube nokuvinjezelwa okuncane kokugula kusukela ngelo nkathi. Awu, inkosi bengikhuluma ngayo lapho iselokhu ingunkulunkulu ofanayo, umphulukisi omkhulu. Unjani Della? Uyaphila kahle na? Lokho kuhle. Mnumzane Dani ngempela wayewucwezu oluncane lwensimbi. Ngiyakutshela ngenkathi cishe neminyaka engamashumi ayisikhombisa ubudala, ngiyacabanga ngenkathi ngisenhla lapha futhi ngempela waye ngamangala ukubona amandla angempela kuleyo ndoda kulowo nyaka. Yena nomaphi lapho Chris nami sasengaya khona, wayekhona lapho phambi kwethu futhi ngiye. Umuntu angeke aphile phandle endaweni enjengaleyo ngaphandle kokwazi uNkulunkulu. Ngakho ngikwazanga ukuma ngibuke phezulu ezintabeni ngaphandle kokubona ubuso bukaNkulunkulu ndawondawo. Futhi bengihlale ngikhulekela umngane wami uChris, umnumzane Dani nabo. Ngolukisuku lapho kuphila sekuphelile konke ngasemikhondweni yezinyamazane phezulu lapho ehlathini elingapheli. Ngithemba kuhlangana nani bazalwane phezulu lapho sivuselele ubungani bethu. Nizongithola emikhondweni yezinyamazane enhla lapho. Ngizobe ngiqalaza ngiyohlangana nani nonke abangani bami abazingelayo nabangani abangabacuphi phezulu lapho ngolukisuku kuze kube yilo nkathi sifuna kuhlala emahanisini ngenkosi yethu. Ngangisendleleni yami ngihamba ngangineholide elincane ngiza osekuyizinyanga eziyisithupha ngisensimini futhi impela kungikhandlile futhi ngicabanga ukuthi ngizothatha iholide elincane futhi ngenyukele enyakatho lapha futhi ngibone ukuthi ngingahamba yini omunye walabo bazalwane abampunga enanikhuluma ngabo futhi mhlawumbe ngibone ibhere ngasemgwaqeni. Ngakho ngagibela ngenyuka futhi banamalungiselelo lo enziwe nomelusi wenu futhi inkosi Thanda kule ntambama noma kusesekuseni kuseni okukodwa siyahamba izinsuku ezimbalwa zokuphumula phandle ehlane sizame ukubuyela futhi ensimini yenkosi. Ngacabanga ukuthi kwakungeke kube kuhle nakuba ngikhathele futhi ngikhandlekile kusukela ezinyangeni eziyisithupha zilandelane emasimini nomsebenzi wami ungowamazwe ngamazwe njengoba nazi umhlaba wonke. Futhi ngicabange ukuthi kungaba kuhle uma ngidlula futhi ngivakashele abangani bami lapho eDozen Creek naseGrand Prairie futhi ngifuna kubonge inkosi ngenhlanganyelo enkulu kangaka esibe nayo ndawonye nabelusi namadoda abanokukholwa kuyigugu okufanayo nganhliziyonye futhi nonke nithanda inkosi nabaningi benu bantu. UBilly bengitshela ngenkathi ngingena ukuthi bamnike umnikelo othando kule ntambama. Ngikholwa ukuthi lokho bekuqinisile. Impela bengingafuni ukuba nenze lokho mfowethu dadewethu. Angikaze ngiza nje ukuzovakasha nani futhi ngiyakuthakasela lokho. Futhi ngesinye isikhathi ngangicabanga ngolunye usuku banginika wodwa uma abanye benu bantu baseGrand Prairie lapha. Ngangingazi ngisho nokuthi kwenziwa kwazi kwathi umnumzane Sotman wangitshela endleleni ekhaya futhi angibanga nalo ngisho nethuba lo lokubonga abantu abayigugu. Awu, ngokwazi kwami okwedlula konke embusweni kaNkulunkulu kuzohamba ngakho konke engikwaziyo ukuthi kanjani. Ngiyabonga ngomusa omkhulu futhi ngikholwa ukuthi kulotshiwe ebhayibhelini uJesu wathi enikwenzile kwabancinyane balaba abancinyane bami nikwenzile kimi, ngiyilowo omncane. Ngineminyaka engamashumi amahlanu nambili budala, kade ngishumayela iminyaka engamashumi amathathu. Angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami, angikaze ngithathe ngisho indibilisho empilweni yami, ngithathe umnikelo. Ngangihlala njalo ngisebenza ngiziphilisa, futhi lapho ngivela ngale ndlela ngani angikaze ngingene emadolobheni nje, futhi bakhokha izindleko zomhlangano. Ngiqonde amahholo amakhulu kakhulu lapho ufanele uthele inkulungwane ezimbili amadola ngobusuku. Ngani bayakunakekela nje, futhi angidingi kuba nakho. Futhi njalo lapho enginika noma yini ngani, kukhona njalo indawo yokuyibeka. Ngakho niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini, ngakho kuyi ngithanda ukuphila ngokukholwa. Yilokho esifanele sikwenze, siphile ngokukholwa. Ngibona amaduku amabili ebekwe lapha emsamo noma ipulpiti ukuba akhulekelwe. Manje leyo kusiye inkoleloze, lowo ngumbhalo, lelo yiBhayibheli. Abaningi benu mhlawumbe bangafuna indlu yangu yomkhuleko, leyo ngenye yezinkonzo ezinkulu kunazo zonke enginazo manje. Lapha esikhathini esithize esedlule ngangihambangala ngangininikazi eGermany, ngithumela izinkulungwane zalezo emhlabeni jikelele. Ninikazi eGermany lalikade linesifo samathambo cishe iminyaka engamashumi amabili noma amashumi amabili nanhlanu. Futhi ngiphuthelwe ukulibamba eGermany, saba nabaningi kakhulu. Izinkulungwane nje eziphindwe kazinkulungwane zatheleka zivela ndawo zonke enhla, Czechoslovakia nakuyo yonke indawo. Ngakhoba phesheya kwezilwandle akufani nje ngoba kunjalo lapha, lapho amadolobha izwe lincane nabantu abaningi, nomhlangano onjalo nje ubaheha ndawo zonke. Futhi ngakho kwakukhona owesifazane omncane weJalimane wathela imiyalo endwangini encane yomkhuleko, futhi uyasho lapho ukubiza abangane bakho noma omilusi wakho uma ungakwazi, uma kungenjalo omunye womakhelwane. Vuma onke amaphutha akho futhi kucela uNkulunkulu ukuba akuphulukise futhi akubeke phezu kwakho, bese ke ukholwa. Lowesifazane omncane oyiJalimane wakumangalisa, wabeka kuyona engutsheni yakhe yangaphansi njengoba kwakuyaliwe. Wayenomakhelwane bangene futhi bakhuleke. Wavuma onke amaphutha akhe futhi lapho esekubeke lapho wabeka isandla sakhe phezu kwenhliziyo yakhe, wathi manje ekhehlele kudeveli phuma kimi. Futhi wakhuphuka ngo wahamba ehamba enqamula kwiphansi emva kokuba kuleso sihlalo esinamasondo eminyaka engamashumi amabili nethize. Kulula kanjalo nje, niyazi kunezikhathi eziningi esizama ngazo ukufinyelela entweni ethize ngohlobo oluthize lokukholwa, futhi awudingi ukuba nohlobo oluthile lokukholwa okukhulu ukuba uphulukiswe. Into kuphela ofanele ube nayo ngokuthatha nje ukukholwa onakho. Niyazi ebhayibhelini igazi labhecwa eminyango ngehisophi. Abafowethu abangabefundisi basesontweni bayakwazi lokho. Ihisophu nje ukhula olujwayelekile. Futhi okuyikho abantu namhlanje bazama ukufinyelela ukuba bathole imbali engenampande ukuba babhece igazi ngayo. Futhi alibhecwa ngisho nangembali engenampande, libhecwa ngehisophi elivamile ukukholwa kwansuku zonke nje. Njengokuthi nje awudinge ukuba ube nokukholwa okukhulu. Ufike kanjani lapha na? Wazi kanjani ukuthi uzohamba na? Ungayishayela kanjani imoto yakho na? Wazi kanjani ukuthi ungasinyakazisa isandla sakho na? Awu, ukwenza nje ngokuzwa kancane ngoba uyakholwa ukuthi ungakwenza. Manje yileyo ndlela okholwa ngayo ngokuphulukiswa kwakho. Kuxazululiwe nje futhi ngilokho kuphela. Kuthatha imfundo ethize phakeme, enye into ethize isimangaliso. Kuthatha nje ukukholwa kwejwayelekile kuNkulunkulu. Kukholwa nje njengoba ubungenza uma umama wakho ubeyothi uyokutholela okuthile. Kukholwe nje kanjalo. Bathatha igazi isophi ngokwejwayelekile, balithola likhula emifantwini yezindonga eGibhithe nasePalestine. Babe nezindonga zezitini zodakane nehisophi lalikhula phezulu lapho lingelincane iqabunga elinamakhono amathathu. Futhi bavele balidonze kanjalo, balicwelisa egazini bese belibheca emnyango. Awu, igazi kusobala libhecwa, silibheca ngokukholwa. Nokukholwa kujwayelekile njengehisophi nje, ukhula olujwayelekile nje, kukholwe nje futhi sekuphelile. Manje uma noma ubani kini engafisa ukuba nendwangu encane yomkhuleko futhi ningenayo phezulu lapha uma nje nizongiphalela noma nini ngizojabula kunithumelela yona nje William Branham Jeffersonville Indiana futhi kuzoza kimi futhi uma ufuna yodwa kuba nje uyigcine ibhayibhelini lakho ezenzweni zeshumi nesishiyagalolunye kwenzeka into ethize ngani thumela nje akukho zindleko zalutho nje asikhokhisi lutho yonke into imahala ngakho thumela nje futhi uyithole sizojabula kuyithumela kuwe sijabule kakhulu futhi yindwangu encane engiyikhulekele futhi ngacela uNkulunkulu ukuba aniphulukise futhi anisize oh bengingachitha intambama nje ngicoxa izinto ezivelela zenzile ngalokho izinto ezinamandla kodwa siyazi ukuthi abantu bazofanele babe nesakhiwo sabo lapha kulobo busuku futhi azifuni ukunihlalisa isikhathi eside kakhulu futhi ukuthi ukumpintsha kancane esakhiweni futhi ligcwele kahle impela futhi ngakho manje sifuna kubonga futhi abazalwane bethu abakhonzisayo ngayo yonke inhliziyo yethu kini nonke bantu abangafundele lutho nangobambiswano lwenu oluhle futhi ngifuna kubonga idolobha iphoyisa kanjalo njalo ngizofanele ngisho lokhu ngomngane wami waseningizimu lapha umnumzane events ebengifanele ngimenyuze futhi yakhulume kancanyana ukuze nizwe lapho ukuthi abaseningizimu bakhuluma kanjani ngempela nicabanga ukuthi ngikusho kabi wena ngiyone garage lika petrol wathi ungangitshela ukuthi likuphi ihotela labahamba ngezimoto na lelo ngisi lambheka ngokuxakile ngempela lathi yebo nginamathayi amadala ngapha amathayi amadala wehla wayesethi ngifune u-ice cream
the man said sure he got him a box of aspirin
indoda yathi impela yelula isandla yasemtholela ibhokisi le-aspirini futhi yamnika ngakho sibonga kakhulu wathi ngolunye usuku ngangime isitelo sezemidlalo ngapha umnumzana ohloniphekile okahle kakhulu ekhuluma naye futhi sasibuka izindebe zabo ngangizama ukutshela umfowethu i-events ngokuthi lezo zinyamazane ezinezimpondo ezimagatsha yayinkulu kangakanani kunonogwaja bakhe zansi e-Georgia ngakho-ke sasibuka izindebe ezinkulu zilenga lapho futhi ngakho wathi omunye uthole ithikithi ngakho kwakungumnumzane i-events ngakho wagijima waphuma wayesethi awume kancane nje mfowethu wathi ungakhathazeki wathi ngikunike ithikithi nje siyakwamukela futhi edawuseni ithikithi lokuhlonipha futhi yangena nenkulumo yakhe eseningizimu wayesethi futhi Branham wathi bengifisa ngempela sengathi bengingathatha enye yalezo ezansi e-Georgia ibe yimbewu banabo ubungani ngempela lapho weqa umugqa ezansi lapha ngakho-ke ninezwe elimangalisayo lapha abantu abamangalisayo ninelinye lamazwe anengqondo kakhulu kuna wonke futhi uma inkosi uJesu ilibala ningekene ngamashumi amahlanu kusukela manje lesi sizwe sizohola umhlaba ninengcebo yemvelo amagquma enu agcwele igolide nesiliva ninensimbi izimbiwa ipotashi icalcium zonke izinhlobo zengcebo yemvelo ukhuni kodwa aninabo abantu abaningi idolobha lase-New York linabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye nezithupha ngaphezulu esifundazweni sase-New York kunalapho ekhona kuyo yonke idominiyoni yase-Canada yabo yonke idominiyoni egcwele yase-Canada abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili namashumi ayisishiyagalolunye nezithupha ngaphezulu yabo ninenqwaba yendawo ne-Canada engeyokuqala neyesithathu ithai noma okubili kokuthathu okukhulu kune United States minengcebo yemvelo kodwa nje aninabo abantu ngakho bongani inkosi ngalokho yabo usalokho uma ngithengisa ukolo futhi ngikushitshanisa kini ngerayisi kodwa lapho ngiphelela ukolo sizokwenza njani na ina imibuso yethu iphelelwe yingcebo yemvelo ninakho ngakho uNkulunkulu anibusise ngakho ninohulumeni omuhle onengqondo futhi si amabhange enu onke aphethwe nguhulumeni futhi ngakho-ke akukho kushayisana kwe-Wall Street lapha nabantwana benu abancane unethuba elikhulu ninokuningi eningabanikeza khona ngaphezu kokuba besingenza kunoma yiphi enye indawo emhlabeni njengoba ngazi ngakho bangane bami angikho lapha ukuba nginitshele lokho niyakwazi lokho kodwa ngilapha ukuze nitshele into eningayinikeza abantwana benu noma yikuphi leyo inkosi uJesu Kristu uyinto esemqoka ngoba ngolungelwa lezi zinsuku kakhulu njengoba lesi sizwe sincane sinjalo siyawa nje impela njenganoma yini sifanele ukuba ninikele ephakadeni kodwa nikana abantwana benu Kristu uyithemba ithemba eliqinile kuphela sinalo uNkulunkulu abe nani njalo manje njengoba sikhothamisa amakhanda ethu umzuzwana nje ngaphambi kokuba sisondele ezwini ngiyalikholwa izwi ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholwa ukuthi liyizwi likaNkulunkulu ngakho asisondele kumqambi ngaphambi kokuba sicele izibusiso zakhe phezu kwethu
Almighty and gracious God
Kulukulu somandla nenomusa owaletha kwabafileyo ngosuku lesithathu inkosi Jesu indodana yakho othe ngesihle ngomusa wakhe wathethelela izono zethu futhi waphulukisa ukugula kwethu simnika udumo ukuze kube phakade naphakade
We are happy to be a visitor today among these precious Canadian people
Siyajabula kuba yisivakashi namhlanje phakathi kwalabantu baseCanada abayigugu asizizwa ukuthi siyizihambi kodwa siyizakhamizi ezikanye nabo emnothweni omkhulu kaNkulunkulu
We thank thee for this
Siyakubonga ngalokho ukuthi sisonke sizoma njengengaphambili elihlangene lombuso kaNkulunkulu sifundisa bonke abantu nezizwe zonke ukuba zikholwe enkosini uJesu Kristu Njengoba siyalile ukuba siyezwele lonke futhi senze abafundi zonke izizwe futhi njengezakhamizi ndawonye namhlanje sijoyine ukukholwa kwethu namathemba ethu nemikhuleko yethu yabantu olapha ngumbuthano namhlanje uma bekhona abanye lapha Nkosi ongakwazi wena njengomsindisi wabo Ngangathi lolu kungaba usuku abazokwenza ngalo isinqumo senele konke ukuthi uJesu ngumsindisi wami kusukela namhlanje kuqhubeke Uma kukhona labo lapha Nkosi abagulayo nabahluphekile bangathi bukhona bakho bungaqina kakhulu futhi bunqobe kakhulu phezu kokungakholwa ukuthi wonke umuntu phakathi lapha uzophulukiswa Sibekhona Nkosi kwangathi kungebe bikho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu ekuvalweni kwelenkonzo
Heavenly Father as we separate this afternoon from the service
Baba wasezulini njengoba sihlukana kule ntambama enkonzweni ukuya emakhaya ethu ehlukene angazi lezi kungase kube yisikhathi sethu sokugcina sokubuthana ngapha kwephakade futhi uma kuba njalo Nkosi uma kunjalo ukuba ngaleyo ndlela ukuthi ngeke siphinde sibuthane ndawonye Abungabazeki uma ngingabuya uma bengingaphila futhi ngibuye unyaka kusukela namhlanje abaningi bayobe belahleka khona ke baba hloboluni lomuntu esifanele sibe yilo na Sifanele sisondele kanjani kubantu sazi mhlawumbe lezi isikhathi sethu sokugcina sokuhlangana na ngokujula kobuqotho ngazo zonke izinhliziyo zethu nenembeza wethu ufafazwe ngegazi lenkosi uJesu kongathi singasondele ezwini lakhe ngokukholwa nenhlonipho yokuzithoba Kona ke kwangathi kungenziwa ukuthile kule ntambama okuzobangela laba bantwana bakaNkulunkulu ukuba bakhule basondele kakhulu kuwe Yazi ngihlezi lapha namhlanje baba kulesi sakhiwo baningi balaba bethu ebesingakubiza ngokuthi amadoda asemgceleni
They are settlers are children of the settlers
bayizifiki noma abantwana bezifiki basebenze phezulu komhlabathi
Up along the trail the other day
futhi ngikhuphuka ngomzila ngolunye usuku ngabuka phandle lapho futhi ngibona ubaba nomama abantwana abancane abangafakeza icathulo bedonsa izicupho ezindala emaxhaphozeni bezinqabela ndawonye
to get some seed in the ground so they can
Bezama ukufaka enye imbewu emhlabathini ukuze babe nokudla bazokudla ngonyaka ozayo inhliziyo yami iyavutha ngacabanga uNkulunkulu baphe ekhaya liphakade lapho okungayiki kubakho noma yiziphi izicupho ezizosuzwa lapho bengayiki kutshala khona futhi omunye adle kodwa bayophila enguna phakade ekhaya labo laphakade abancane babo ukuba babe nabo siphe khona Nkosi
Many are studying here who knows what it means to go down again.
Abaningi bahlezi lapha owaziyo ukuthi kusho ukuthini kwehla ngomzila wezinyamazane phezulu emahlathini babone kuphumana kushona kwelanga. bazi ukuthi ngezikhathi zenkathazo ukuthi okunye okubamba okuyimfihlakalo ukuthi uNkulunkulu wabasiza nasezindaweni ezimpintshene. Ngiyabathanda baba bangabazalwane bami, futhi njengoba ngizwakalise kubangane bami abahle abahlezi lapha namhlanje, ngithemba ukuthi ngihlangana nabo bonke ngasemkhondweni othize omkhulu wezinyamazane enkazimulweni. Bangathi singahlangana nabo bonke labo esibathandayo, futhi esihlanganyele ndawonye nabo lapha emhlabeni. Futhi uma noma ubani engakulungele lokho, bangathi bangalungela namhlanje.
Get in the word, Father, and plant the seed into our hearts.
Ngenezweni baba, futhi utshale imbewu ezinhliziyweni zethu ukuze sibe nokuphila okuphakade. Ngokuba siyakucela egameni lendodana yakho ethandekayo, umsindisi wethu Jesu Kristu, amen. Ngicishe impela nje ngiqale emibhalweni ngoba ningabantu abakahle kakhulu, futhi angikusho lokho kuba nje ngibe muhle, ngikusho ngokusuka enhlizweni yami. Uma ngisho noma yiyiphi enye indlela, bengiyoba ngumzenzisi, futhi ngingaqoka ukuhlangana noNkulunkulu ngingumphiki inkolo kunomzenzisi. Manje ngifuna ukunifundela umbhalo ngoba ngikholwa ukuthi engingakusho ngahle kwehluleke, ngoba ngingumuntu kodwa akushoyo akusoze kwahluleka. Odlule amazulu nomhlaba, kodwa izwi lami lisoze lehluleka. Futhi indlela kuphela esingasendela ngayo kuNkulunkulu ngesiqiniseko ngokuza ngezwi lakhe, ngokuba wethembisa kulihlonipha kuJohane Ngcwele weshuminane isishiyagalombili.
Philip said unto him, Lord,
uPhilip wathi kuye, Nkosi sikhombise uyihlo kusanele.
And Jesus said unto him, I have been so long with you.
Futhi uJesu wathi kuye, sengibe isikhathi esingaka nani awungazi Philip na?
I'd take a draw for a context from there.
Ngizothatha futhi ngidonse okwengqikithi evela lapho, sikhombise uyihlo. Lokho ngokukhala kwenhliziyo yomuntu bekuhlala kunjalo. Njengoba sazi ukuthi kukhona uNkulunkulu, wonke umuntu osazofa uzamile ukubuka ngale kwekhethini lesikhathi ukuthola ukuthi bebengabona yini ukuthi bavelaphi, yini umsebenzi wabo lapha, futhi bayoba kuphi emva kokuba sebesuka lapha. Manje siyazi sivela ndawo, futhi silapha ngesizathu esithize, futhi siya ndawo, futhi akukho kuzo zonke izincwadi ezifundwayo ezweni yinye kuphela incwadi engakutshela ukuthi uvelaphi, ukuthi ungubani nokuthi uyaphi. Lelo yileli iBhayibheli, ngakho sisondela kuye kule ntambama. Ngisho iyincwadi endala kunazo zonke eBhayibhelini, uJobe ngenkathi ekhume amathumba kwakubukeka sengathi yonke into yayiphambene naye, futhi umKristu wakhe noma abangane bakhe bezenkolo bathi, Jobe wenze ukubi. Abantu abaningi bafuna ukusho ngoba umuntu othile uyagula ukuthi benze ukubi, akusile iqiniso lelo. UJobe wayeyindoda ephelele, uNkulunkulu washo njalo. Kodwa ngezinye izikhathi uNkulunkulu uvumela ukuhlupheka kushaya abantu bakhe ukubahlolela ukukholwa kwabo. Wayehlola ongcwele engakhuzi isono, futhi uNkulunkulu wenza lokho ukuhlola. UJesu wathi, umbhalo uthi yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ivivinywe, ihlolwe, iqeqeshiswe okomntwana, futhi khona-ke bafakazelwa ukuthi bangabantwana abakahle bakaNkulunkulu. Futhi manje odabeni lukaJobe, ngenkathi yonke indzebo yakhe yathathwa kuye, futhi bonke abantwana bakhe bathathwa, bonke abangane bakhe waye bamfulathela, bahlala izinsuku eziyisikhombisa bemsola ngokuba isoni sangasese. Nokho uJobe hhayi, wayazi ukuthi wayengesiso isoni ngoba wama wagxila kulokho uNkulunkulu ayekuthembisile. UNkulunkulu wayedinga umnikelo wokushiswa, noJobe wayewunikelele yena nabantwana bakhe. Futhi wayazi ukuthi wayelungisisiwe ngoba wayenikele ngomnikelo ofanele kaNkulunkulu. Besingadansa kanjani kulokho namhlanje, sibe sazi ukuthi singena ebukhoneni bukaNkulunkulu nokukholwa sikholwa? Akukho lutho oluzokuguqula lokho. UNkulunkulu washo njalo, nalokho kuyakuxazulula. Wathi ke sengene kakhulu osizini lwakhe futhi wahlala endindumeni yomlotho enwaye amathumba akhe umzimba wakhe wawuxhuma amathumba nomkakhe wathi Jobe umthuka ingane uNkulunkulu ufe na. Wathi manje akazange ambize ngosifazane oyisiwula wathi ukhuluma nje ngayo wathi ukhuluma njengosifazane oyisiwula inkosi yapha inkosi ethathile malibongwe igama lenkosi wayengeke amthuke uNkulunkulu. Wayazi ukuthi wayengenalutho wathi ngafika ezweni ngize futhi ngiyakubuya ngize. Kwase kuthi ke ngenkathi umoya ufika phezu komprofethi futhi uqala kubona olungileyo eza wayezama ukuthola indawo lapho ayengaya khona bese ngongotha emnyango wakhe bese ethi ngingathanda ukukhuluma nawe mzuzu nginezinkinga ezithile ngingathanda ukuxoxisana ngazo. Kungani ngigula na? Kungani ngihlupheka kanjena? Uma kuphela bengingathela umnyango wakhe lapho engingangongotha khona emnyango wakhe ngingathanda ukumchazela khona. Khona ke ekugcineni uNkulunkulu wakhuluma kuye esivunguvungwini wathi bopha izinkalo zakho njengendoda noNkulunkulu wehla ngesivunguvungu wathi Jobe wawukuphi ngenkathi ngibeka isisekelo sezwe na? Ngitshela ukuthi ama-Excel ahukwe kuphi lapho izinkanyezi zokusa zahlabelela kanye kanye namadodana kaNkulunkulu amemeza ngokujabula. Wawukuphi Jobe na uma unokuhlakanipha okungaka na? Khona ke umoya wafika phezu komprofethi futhi wabona wathi oh uma kuphela bengingathola umuntu othile omunye umuntu ebengingaya kuye obenokuqonda othile engingamethemba bese ngithi ungummeleli kaNkulunkulu omunye umuntu owayekwazi ukubeka isandla sakhe phezu kwesoni nakuNkulunkulu ongcwele futhi avale isikhala. Yilo wesibhekile othile ongabeka isandla esonini nakuNkulunkulu ongcwele futhi ame esikhaleni. Kwase kuthi ke sekuyiminyaka eyizinkulungwane ezimbili ngaphambi kokuba olungileyo afike wabona umbono futhi wamemeza kakhulu ngenkathi ewubona ngoba imidumo yaduma umbani wabaneka. Nalo umprofethi wangena kumoya wabona umbono waseke wesukuma wayesethi ngiyazi umhlengi wami ukhona futhi ngezinsuku zokugcina uzoma phezu komhlaba noma izibungu zesikhumba ziwububisa lo mzimba nokho enyameni yami ngiyakumbona uNkulunkulu engiya kumbona mina uqobo amehlo ami ayakumbona hhayi omunye. Ngokuba asilethanga lutho kulo mhlaba kuqinisekile ukuthi asikhiphi lutho inkosi yapha inkosi ithathile malibongwe igama lenkosi. Wayethole leyo nduduzo wathola leyo nto ethize eyayikwazi othile owayengama esikhaleni futhi akwazi ukunxusela phakathi komuntu oyisoni noNkulunkulu ongcwele. Ngijabule kakhulu kule ntambama bandla kini bangane bami engizwakalise ngomsebenzi wenu onzima okhandlayo nothando lwenu nezinyembezi. Ngiyajabula namhlanje ukuthi sithole futhi lowo ongama esikaleni futhi enze kunxusela mina nawe esingafanelekile. Ngithanda ukukhuluma ngokumbona futhi nje nginikhombise ukuthi kulula kanjani. Izikhathi eziningi sithumela abafundi bethu abantwana bethu ezikoleni ngemfundo ephakeme futhi kungezikho kudelela lokho uNkulunkulu yala lokho kulungile kuthatha ingcenye kudlala ingcenye kodwa hhayi ingcenye esemqoka. Izikhathi eziningi sibafundisa abasuke kuNkulunkulu asisoze samazi uNkulunkulu ngemfundo ungeke sithole lokho manje ukuthi kuthathe umuntu imfundo isithe esibi kunazo zonke ivangeli eselake laba nazo. Manje bukani lokho nje futhi nibone lokho umuntu ucabanga nje ukuthi angamedlula ngokuhlakanipha uNkulunkulu angeke akwenze ubuhlakani bakhe ngumuntu nje uNkulunkulu ungumoya ongenasiphelo. Manje siyathola manje ngifuna ukukhuluma ngokubona uNkulunkulu sikhombisa oyihlo futhi kuzosanelisa. UJesu wayekhulume kakhulu ngobaba wakhe noFilipu wayefisa kakhulu waze wa wathi nje kubo manje izinhliziyo zenu mazingakhathazeki ngoba ngilungiselele ukunishiya nikholiwe nguNkulunkulu kholwani nayimi wakhuluma ngendlu kayise futhi uFilipu wabhoboka wayesethi isikhombiso yihlo futhi kuzosanela wathi sengibe nani isikhathi esingaka Filipu futhi aningazi na obone ubaba ubonile mina ubonile ubaba futhi ushelona ukuthi isikhombiso uyihlo na manje ngithanda kubuza kule ntambama ningathanda kubona uNkulunkulu na ningathanda ngempela ukubona lona esikhuluma ngaye na angabonwa na sakhuluma ngalokho ngobusuku bokuqala lapha kodwa ngizokhombisa izindlela ezine ezahlukene esingabona ngazo uNkulunkulu manje ngizokhuluma ngezindaba ezine ngokusheshsha impela uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uNkulunkulu ezwini lakhe uNkulunkulu endedaneni yakhe uNkulunkulu ebantwini bakhe futhi mhlawumbe ngalokho sizokwazi ukutshela ukuthi uyini uNkulunkulu lapho ekhona ngabe usehambile na ngabe wayeyinto ethize eyake yaphila futhi manje isidlulile na ngabo mnumzane wathi angisoze nganishiya angisoze nganishiya bekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe
yet a little while and the world seeth thee no more yet ye shall see
kuse isikhashana nezwe lingabe lisangibona lokho niyokubona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheleni kwezwe
I'm going to speak first on God.
Manje ngizokhuluma kuqala ngokuthi uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu asiqalaze manje futhi sibone ukuthi singambona yini. Futhi uma ngingakwazi ngemibhalo ngifakazise ukuthi uNkulunkulu somandla ukhona khona lapha kuleli kamelo kulentambama. Impela bekufanele kuxazulule umbuzo wokuthi ngabe ubuzo umkholwa noma cha. Kodwa ngemibhalo nangobufakazi obubonakalayo ngifakazisa ukuthi ukhona lapha manje. Nekutanga phezu kwakhe ngaso sonke isikhathi nizama ukumthola ucumela into elethize phandle lelapho kanti ikhona lapha iBhayibheli lithi uNkulunkulu usondele kakhulu kithi kunezingalo zethu amalunga ethu emizimba yethu ngoba uyingxenye yethu ungukuphila kwethu ezikhathini esingeside sedlule ngikhuluma ngoNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu ndangine ntoda endala eyaye ebandleni lami egama linguJames Wiseheart wayengumdobo omdala ngangimbiza ngomalume Jim wayethi akasondela eminyakeni engamashumi ayisishiyagalombili ubudala futhi wayevame ukudoba phezulu emfuleni wayeza ngapha ebandleni wayengowaseKentucky nomfula ucishe ube yimayele kuvundla futhi o amahora amahle umalume Jim omdala nami esibe nawo emfuleni ndawonye sibamba labo bhabhula silale phandle osebeni ubusuku bonke ndawonye futhi sikhulume ngoNkulunkulu futhi sibambane ngezandla futhi nikhale njengezingane ungaphesheya kolunye uhlangothi kule ntambama ngilindele ukumbona ngolunye usuku lapho ngiwela izwi lokugcina engalizwa elisho kimi ngikathi ngiza eCanada lapho eminyakeni embalwa edlule wathi ngolunye usuku Billy Boy uzobuya futhi umalume Jim uzobe esehambile cishe izinsukwini ezimbili emva kwalokho wawa ngokushesha futhi wafa ekuhlaselweni yinhliziyo wayekhaya kuyohlangana noNkulunkulu Wabukona ibandla lithile edolobheni lakithi ukuthi umndeni omncane waya kuleli bandla lebandla lalifana kakhulu nehlelo lalikholwa ukuthi lapho uhlobo lokufundisa uNkulunkulu ukuba abe yinto ethize yomlando futhi ngakho kwakukhona umfanyana eklasini lakhe likasonto sikole wayekade eshisekele
Futhi
wathi kunina wathi mama uma uNkulunkulu emkhulu kangaka futhi kungani ngingamboni na ngani umama wathi ndodana angazi wathi ngingambona na wathi angazi awubuzi ngani utisha wakho kasonto sikole na futhi ngakho ba umfana omncane kusonto sikole olandelayo wathi tisha ngifuna ukukubuza into ethize umama wami angakwazi ukuyiphendula wathi ukhona ongabona uNkulunkulu na ngani wathi angazi wathi buza umelusi Ngakho umfana omncane ngetshisekelo yakhe waye kumelusi wayesethi, "Melusi, ngifisa ukukubuza umbuzo omama wami noma nothisha wami kasathe sikolo ungangiphendula."
This great God that you talk about.
Wathi lo nkulunkulu omkhulu okhuluma ngaye akasuye yini unkulunkulu wesintu na? Yebo ndodana, ngani na? Wathi uma engunkulunkulu khona ke ukhona ngambona na, ngingathanda ukumbona. Oh, wathi ndodana qhabo, akekho ngabona unkulunkulu. Unkulunkulu akabonwa. Umfana omncane wadumala, ngakho wayevame ukwenyukela emfuleni nomfowethu wayezihathe omdala kuyedoba ngolunye usuku edla nomfowethu wayezihathe nentshebe yakhe emaphethelweni empunga. Wayethi akabe neminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala. Futhi babekade benokubamba okuthandekayo phezulu emfuleni, futhi babeza bedla nakho kukhuphuka isiphepho futhi sabagijimisela ugwini. Futhi bayosebene futhi baphumula kwaze kwaphela isiphepho, bangena ngaphansi kwezihlahla futhi emuva ngaphansi komephula omkhulu kanjalo njalo kwaze kwadlula isiphepho. Kwase kuthi-ke emva kokuba isiphepho sesiphelile baphusha isikebhe baphuma basebeqala behla ngomfula. Futhi amakakazi amancane futhi indoda ekwedlayo kuphele yazi ukuthi kuyini ukuzwa lowo mnyuzikhi wokushoshozela kwezigwedlo njengeemagagasini ukuhlokoma okuncane kwamagagasi. Nelanga laselishone ntshonalanga nasemuva empumalanga lapho ababevela khona, umfana omncane wayehlezi kwingemuva lesikebhe futhi kwakukhona uthingo lwenkosazana luphuma lunqamula isibhakabhaka. Njengoba uNkulunkulu enza isithembiso ukuthi izwe alisayi kubhujiswa ngamanzi. Nomdobo omdala lapho eqala kudonsa lezi zigwedlo wayelokhu ebhekisisa lolo thingo lenkosazana. Futhi emva kwesikhashana baqaphela izinkulukazi ezicwebezelayo izinyembezi ezimhlopho zehle ezihlathini zakhe phezu kwentshebe yakhe emaphethelweni empunga. Nomfanyana wabhekisisa ikhehla imizuzwane embalwa nje, waba nomdlandla kakhulu, wagijimela phezulu enkabeni yesikebhe wawa ngasethangeni lomdobo omdala. Wayesethi, "Mnumzane, ngizokubuza ukuthize umama wami noma uthisha kasathe sikole noma umelusi angawuphendula." Wathi, "Ukhona umuntu ongabona uNkulunkulu na?" Umdobo omdala wehlulwa ngumbuzo womfana omncane, wadonsela izigwedlo zakhe esikebheni, wagaxa umfana omncane ngezingalo zakhe, wayesembambele esifubeni sakhe. Futhi ekhala zinyembezi wathi, "Nkulunkulu, ayibusise inhliziyo yakhe encane sithandwa. Konke ngikubonile eminyakeni engamashumi amahlanu edlule bekunguNkulunkulu. WayenoNkulunkulu omningi kakhulu ngaphakathi kuye, wayekwazi ukumbona ndawo zonke." Ileyo ndlela obona ngayo uNkulunkulu ngokufaka uNkulunkulu ngaphakathi kuwe uma unomncikazi nokuzibuza nezingxaki nokungabaza, awusoze wambona uNkulunkulu. Ufanele uvumele uNkulunkulu angene kuwe, khona-ke uzovula amehlo akho. Manje isibonelo nje ngikuqaphelile ngikhuphuka ngolunye usuku ukuthi onke amadada kithi avela ezansi e-Indiana inyukela lapha ukuvakashela nina bantu e-Canada awuhlobo lwesidalwa esinobudlelwane. Futhi enyukela lapha ngesizathu esisodwa ukwenza isidleke, azobuyela ezansi e-Indiana futhi ngakho ezansi e-Texas nase-Georgia ehlela ebusika kanye nathi enyukela lapha ngentasahlobo ukunivakashela nonke. Futhi khona-ke lapho be ngiyazi ukuthi lelo igama elibi kabi nonke, kodwa khumbulani ngingumhlubuke. Ngakho futhi ngekathi enyukela lapha aphumela odakeni lapha ezizibeni zenu ezincane nasemachibikazini enu, futhi enza izidleke zawo ezincane, achamusela amachwane awo, amachwane amadada nezawo abhukuda azungeze leli chibikazi, kuze kuthi emva kwesikhashana kuza iqhwa futhi liza phezu kwesiqongo sezintaba. Cishe ngoSeptemba ngenkathi lowo moya ohelezayo wokuqala ushaya phansi ungqamula kulezi zinkangala lapha. Manje khumbulani lawo madada amancane awakaze asuke kuleso siziba, azalelwa khona lapho futhi asengamadada amakhulu kahle manje asevuthiwe. Futhi kukhona elilodwa phakathi kwalo elazalwa lingumholi, uNkulunkulu walenza umholi. Futhi kokuqala lowo moya ohelezayo uvunguza akakaze akuzwe lokho ngaphambilini, kodwa uyazi ukuthi kukhona okungalungile. Wenzani na? Ugijima uphumela ngqo phakathi kwaleso siziba nalezo zigwedlo ezincane. Ukumisa lokho ukukhala okuncane moyeni futhi hong 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 futhi lonke idade sizibeni lizoya kuye ngo. Uzokwenzani na? Aphakame ngo asuke kuleso siziba nawo wonke amadada lapho futhi ahambe aqonde ngo eLouisiana njengoba engahamba. Wazi kanjani ukuthi ayephi na? Kungani na? Sithi ukuzibonela kwemvelo, ukuzibonela ngokwemvelo kuyamhola, awu uma ukuzibonela kwemvelo kungahola idada lisuke ezweni elinekhwa liye kuphepheni. Ngakhulu kangakanani umoya ongcwele ufanele uhole ibandla likaNkulunkulu ophilayo na? Inkathazo yakho ingukuthi asiqondi silalela abaholi bethu, lawo abaholi abenziwe ngumuntu esikhundleni somholi onikezwe nguNkulunkulu ongumoya ongcwele. Silalela ababhishobhi nababhishobhi abakhulu nokhadinali nabapristi, kanti besifanele silalele umoya ongcwele ngokuba yilokho okwanikezwa kuhola ibandla. UBilly Junior ndawo lapha, yena nami sasisanda kufika nje ndiya eminyakeni embalwa edlule, futhi ngaxoshe phephandaba lesiNgesi okuyizwe elinezilimi ezimbili, futhi lathi ngicabanga ukuthi ukuzamazama komhlaba sekuphelile ngoba izinyoni ziyandiza zibuyele emuva. Ngifunde indatshana ngokujulile cishe ezinsukwini ezimbili ngaphambi kokuba ukuzamazama komhlaba kushaye. India abaphili kahle njengoba ninjalo eCanada, bafanele bacoshe amadwala emasimini ukwenza izindlu zabo futhi benze uthango lwabo nokungena okunye. Nezinyoni ezincane zingena lapho futhi zakha izidleke zazo kule mifantu, bese kuthi-ke ezintangweni izimvu ziyangena ntambama, izinkomo bese zima ethunzini lapho ilanga leyomi sebeqondile yalelo langa lasezindaweni ezishisayo likushaya futhi kushisa kabikabi. Ngakho zazifika njalo ntambama futhi zime emathunzini izindonga ezinkulu eziphakeme nezinyoni ezincane ziyokwakha izindleke zazo futhi zihlale kulezi zingoxo emuva emadwaleni. Kodwa ngolunye usuku ngokungazelelwe zonke izinyoni ezincane ngesizathu esithize esingaziwa zandiza zasuka ezindongeni. And the cattle and sheep did not come in to stand. Ngezinkomo nezimvu azingenanga ukuba zime ngasezindongeni, zazi ukuthi kukhona okwakuzokwenzeka. What happened? Kwenzekani na? Usuku lwesibili azingeni neze, futhi niyazi ukuthi zilithwela kanjani ithunzi na? Ziyancikana futhi zenzelana umthunzi. Ngicabanga ukuthi ibandla belifanele likufunde lokho. Nina ma-Methodist, ma-Baptist, ma-Pentecostal, nama-Presbyterian, anazi yini bazalwane ukuthi besifanele sencike komunye nomunye, sencike komunye nomunye ukwenza umthunzi omunye komunye? Sizama ukusizana, hayi ukuzama ukulahlana ngecala, kodwa sizama ukwenza ithunzi elincane, umthunzi omncane wevangeli ukuba sime kuwo, ngokuba yisikhathi esikhandlayo siphila kuso. Khona manjalo cishe ukusa ngokuso kulandelayo, nakho kufika kuzama zama komhlaba okunye emva kokunye kwaze kwazamazamisa lezo zindonga phansi. Ukuba izimvu zazikade ziminga sezindongeni zaziyobhubha, nezinkomo futhi izinyoni ezincane zaziyoba semakhaya azo ezindongeni zaziyobhubha. Kodwa kuyini na? UNkulunkulu ofanayo ogijimisa izimvu nezinkomo nezinyoni zingena emkhunjini ufakazisa ukuthi usenguNkulunkulu ofanayo ngo-1960. Waxwayisa izilwane zakhe ukuba zibalekele ulaka oluzayo, angabiza futhi okwakhe, futhi ngithole ukuqhaselwe kwakho ephephandabeni. Kwase kuthi emva kokubhonga kokugcina kokuzamazama komhlaba, izinyoni ezincane zabuya nezinkomo zabuya. Kuyini na? UNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu, uNkulunkulu ekhuluma nemvelo, ukhombisa ukuthi unguNkulunkulu ofanayo waye khona ngesikhathi sikaNowa, unguNkulunkulu ofanayo namhlanje. Futhi uma izinyoni nezilwane zisengaholwa ngokuzibonela kwemvelo, kuyinto ezinikezwe nguNkulunkulu ngazo, kakhulu kangakanani kuzokwenzeka besifanele ngomoya ongcwele ukuba sibalekele ulaka oluzayo na? Ngokuba sonke siyazi ukuthi amagama ethu asebhomini lehydrojini laserashiya ndawo, kungani singabalekeli ulaka na? Siyazi uma sifele esonweni isihongo siyoba ukulahlwa kwethu. futhi uNkulunkulu njengoba ethembisa ngezinsuku zokugcina ukuthi umelalezi zibonakalise ezifanayo nezimanga enizibona zithathwa manje ebandleni ukuba kube yisibonakaliso esiyisixwayiso sosuku lokugcina.
Mud huts of the world.
Futhi siyakubuka futhi sisalokhu sisezindlini zodaka ezindala zezwe, sisalokhu sihlezi ekungakholweni kwethu uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu.
I want to say this for my honey.
Ngifuna kusho lokho kubalingane bami abazingelayo njengoba iningi lenu lazi ngingumphelekezeli eColorado ngahlala epulazini elikhulu lapho iminyaka. Futhi ngakivame ukukhumbula izikhathi lapho iTroublesome River Valley ikhona iHereford Association lisa kuleso sigodi. Uma ungakhulisa ithani lefolishi ungabeka inkomazi ehlathini ngapha nje kwe-Estates Park nehlathi i-Arapaho. Kodwa ipulazi lakho elikhulu lezinkomo lizofanele likhiqize ithani lefolishi. Bese kuthi-ke kusobala ufake uphawu izinkomo zakho lapho. Ngikholwa ukuthi uyakwenza ezansi eVernon Fort Charles, usabeka uphawu izinkomo zakho lapha futhi lokho kungukuzigcina zingaxoveki. Bese kuthi-ke banothango lokushushumbisa lapho izinkomo zehla khona ukuze zingashushumbi zibuyele empahleni yomuntu siqu. Umqashi wayevame ukuma lapho futhi lapho senyusa izinkomo emva kokuqoqa kwasekuqaleni kwentasahlobo futhi sizilethe ukuba sizibeke edlelweni. Sasivame ukuziholela phezulu lapho futhi esikhathi esiningi ngihlale nomlenze wami ngasokhondweni lwesihlalo sehashi ngibhekisise leyo mcaphi ezibhekisisa lapho zidlule. Wo, kukhona zonke izinhlobo zezimpawu. Sasine, ngiyakholwa, sasine esinye sasibizwa nge-tripod. Nomakhelwane wami kwakuyi-turkey track nomunye kwakungu-Grimes ngale kwelinye icala owaye ngumfuyo omkhulu kakhulu kunabo bonke esigodini. Waye nomgoqo i-diamond bar futhi kwakukhona izinhlobo eziningi ezehlukene. Kodwa niyazi ngaqaphela ukuthi umqaphi akazange azinake kakhulu lezo zimpawu, kodwa yinye into ayihlolisisa lokho kwakuyicicile egazi. Ngoba kukho kwakungadla kulelo dlelo ngaphandle kokuthi kwakuyi-Hereford yohlobo, ngoba zonke zazibhalisiwe futhi wabhekisisa icicile gazi. Bengihlale ngicabanga ukuthi yileyo ndlela kuyoba ngayo ngosuku lokwahlulelwa. Ngenkathi sibi lapho angeke yaqaphela ukuthi hlobo luni lophawu esilufakile, kodwa uzobheka igazi lendodana yakhe ukubona ukuthi sikwamukele yini lokho. Ngomunye unyaka phezulu lapho ngizingela ngangiyo iqwa lalingakafiki nokho, ngakho inyamazane i-elk yayiphezulu futhi ngangifunisisa phezulu lapho inyamazane i-elk. Futhi umnumzane Jeffrey ubasi weplazi lezinkomo futhi wayebuyele emuva kwesinye isigaba futhi ngangiyomlanda ezinsukwini ezithi azibe mbili, kodwa sasesiqedile ukukuthola konke kwethu esikubiza ngokuthi izinsizwa abazingeli bethu baphumile endleleni. Futhi ngakho sasiphezulu ukuba sithole izindebe futhi ngangiphezulu ngoba iqhwa lizofanele ligijimise lezo zinyamazane ama-elk ziphume ziyisidalwa sasendle. Futhi ngangihamba futhi ngaleso sikhathi sonyaka liyogijika bese-ke lina bese-ke kuphuma ilanga kanjalo njalo. Futhi nakho kufika isiphepho semvula futhi ngisanda kufika emva kwezihlahla cishe impela umugqa wemithi yokwenza amapulangwe. Futhi ngenkathi ngisesemva kwesihlahla ngangimi lapho nje ngicabanga, wo Nkosi uNkulunkulu wami, mina ngokumangala kwesabekayo kanjani nasezinkanyezini ezibhakabhakeni emhlabeni womkhulu nezulu, wena unguNkulunkulu. Imvula yanqamuka emuva le ngala ntshonalanga ilanga laphuma emfantwini wentaba. Ngakubukeka njengeso elikhulu likaNkulunkulu libuka futhi ngenxa yemvula neqhwa elilenga esihlahleni esihlala silihlaza, nakho kuzothingela uNkosazana ngaphesheya komgede. Futhi ngabheka phezulu lapho ngathi, oh Nkulunkulu, kuhle kakhulu ukuba phezulu lapha nango wena othingweni leNkosazana. Futhi khona lapho nje inkentshane ikoyoto yakhala phezulu egumeni nomata waliphendule phansi ekugcineni. Futhi ngithanda kanjani imvelo umhlaba nezulu kaNkulunkulu. Ngangimuzwa uNkulunkulu ekukhaleni kwempisi futhi ngezwa inyamazane elke enkulu ijabule ndala ikhala ilahlekile esiphembweni kuwo wonke umhlambi lapho ngimi lapho izandla zami ziphakeme emoyeni ngikhale zikembezi ngoba ngangibone uNkulunkulu ekushoneni kwelanga ngangimbona ethingweni lenkosazana ngangimuzwe ekukhaleni kwempisi ngomata wayo ngangimuzwe ekukhaleni kwenyamazane i-elk ngomhlambi wayo uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu bazalwane impela ukhona wo ngacabanga bangeke ubuke kanjani abantu lokho na ngacabanga kuhle kuba lapha njengoPetro wathi masakha amadokodo amathathu kodwa ezantsi kugcineni kwentaba ngacabanga nkosi kungani ngizodingeka ngazalelwa lokhu ngazalelwa intaba ngiyakuthanda lokhu futhi kungani ngifanele ngize ngehle na kodwa kusobala kukhona abantwana abagulayo phansi kugcineni kwentaba nobaba nomama abangamazi uNkulunkulu ngifanele ngiyishiye indawo futhi ngehle ngenkathi ngisami lapho awu ngini ma-presbyterian ngiqagele ngibe namadlingozi nginina ama-pentekostali ngangimemeza ngajabule kakhulu ngaze ngaqala ukuphonsa izandla zami phezulu ngase ngiqala ukugijima ngizungeze ngizungeza leso sihlahla ngidazuluka ngalo lonke iphimbo lami ngidumise uNkulunkulu kani na ngambona emhlabeni wakhe nezulu impela futhi ngangimemeza nje uma umunye umuntu bengafika emahlathini bebeyo bacabange ukuthi bebenendoda ehlanyayo emahlathini kodwa ngangithi angibe ngamamayela ngamashumi amathathu nanhlalo kusuka empucukweni futhi ngangigijima ngangingenandaba ngangingafuni umuntu ukuba ngizwe ngangidumisa uNkulunkulu wami engangikwazi ukumbona emhlabeni wakhe nezulu ngimuzwe ezilwaneni zakhe ngimbone kushoneni kwelanga lakhe ngimbhekisise othingweni lwenkosazana lwakhe ngacabanga yonke into lapha nguNkulunkulu usendele kakhulu kunengalo yakho yangakwesokudla yehluleka nje ukumbona ingamile kanjani imbali ngaphandle kukaNkulunkulu na yonke isayenze emhlabeni ngeke yenze nelilodwa idlebela leso sihlahla ifeni bangenze into ibukeke njengayo kodwa abakwazi ukuyenza leyo ngoba inokuphila kuyo uNkulunkulu ngokuphila kuphela kukhona ubani obengabuka ebusweni bomnduze bese ethi akukho uNkulunkulu futhi abesa lokho ezisho ukuthi usile na ubengeke abe nomqondo kahle ngayo yonke isayensi yethu besingasoze sakha umnduze ngenzele isihlahla omunye umuntu ungeke wakwenza ngenzele indlebe lotshani ungeke wakwenza God in his flower. Lo nguNkulunkulu, uNkulunkulu ezimbalini zakhe, uNkulunkulu elangeni lakhe, uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu, uNkulunkulu ezilwaneni zakhe, uNkulunkulu kokude liweye kwakhe, ukuthize ngakho. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi ubabayi nami sasilima futhi sasilima umbila futhi ngangise ngumfanyana nje nehashi lami liqala nje ukuhonqa kanjalo emuva eIndiana plazini ngase ngithi yini indaba na babebuka phezulu ngathi mhlawumbe isilwane siyeza wo ngibona ubaba wami mdala wayesethi akabe ngaleyo nkathi icishe eneminyaka engamashumi amathathu obudala ngiyacabanga mhlawumbe amashumi amathathu nanhlanu wama wathi pili ngetona yami ukukhona ngifuna ukukutshela khona wathi lawo mahashi awaboli lutho wathi kodwa uyazi ukuthi yini elungiselela ukwenzeka na ngathi qhabo baba wathi kuze isiphepho ngathi manje baba wami angiboni ifunhlobo kanjalo angikuzi ukuduma noma ukubona umbani wathi awudingekile awukakuboni kwamanje angakubona wona ngathi angikuqondi usho ukuthi ukubona kwalo kungcono kunokwami na wathi akusikho ngempela kodwa uyabo Bili uNkulunkulu samandla ubeke emvelweni indlela yokuzilondoloza nokuzigcina wathi lelo hashi liyakwazi ukuhogela noma ukuzwa leso siphepho futhi wathi uNkulunkulu wanika lokho ukuze akwazi ukufinyelele kuphepheni
My father was not a Christian at that time.
Ngamalapho kancinyana ubaba wami wayengezi umKristu ngaleso sikhathi ngakho ngakucabanga impela uma uNkulunkulu enganikeze ihashi umuzwa wokufika kuphepheni lapho inkathazo iza kakhulu kangakanani ngapha abantwana bakhe na usemhlabeni wakhe nezulu niyabo cishe ngalima eminye imizu ngezo emibili futhi ngezo kuduma ifu laliphezu kwethu cishe kwenye ingxenye yehora ayekwazi ukukuzwa futhi kuqhubeka nje cishe entabeni lapho ngimi lapho futhi ngangihamba ngizungeza futhi ngizungeza lesi sihlahla nje ngithokoza ngayo yonke inhliziyo yami. Ngiyazi mina lapho ngizizwa ngikholwa ngiyakwenza khona manje ngithi ukuba namadlingozi ngitakele ningahle nikubize ngokushisekele ngokweqile kodwa omunye wathi pili wenza sengathi awuphinile enkondweni yakho ngathi awuke ngiyeke nje ngoba ngizizwa ngingcono ngale ndlela kunoma ngenza ngenye indlela ngakho uma ngingenayo engqonde kahle nje mangigcine lena ngoba ngijabulela lokhu kangcono kakhulu kwazi uNkulunkulu kukho futhi ngakho ngazungeza sihlahla ngahamba futhi ngangimingi phakamise izandla zami ngithi uNkulunkulu wena ngubaba wami wo ngiyakuthanda wena owenza intaba futhi wangenza ngayithokozela wenza izilwane zasendle futhi lapha ngimi ngigeza ubukhoneni bakho kungani abantu bengakuboni wena emhlabeni wakho nezulu okukhulu na bangawuthatha kanjani lo mhlaba omi ezingoxeni ulenga emoyeni kanje uphenduka ngokuphelele futhi kubekwe ngesikhathi ngokuphelele kangako kuze kuthi osonkanyezi bangasho ngawo impela umzuzu ukufiphala kwelanga kuyofika ngaso enyangeni phakathi kwenyanga nelanga amashumi amabili neminyaka engamashumi amathathu ngaphambi kwesikhathi na akukho nocezu lomshini wake waqanjwa ongagudluza lokho hayi ukunyakazisa lokho okuphelele iwashi lakho ngeke kwenze lokho washe lingagcina isikhathi siphelele hayi nganoma yilipi ibanga lesikhathi nizolahlekelwa ukushaya noma ukubili noma lithole ukushaya noma ukubili ayikho into umuntu angayenza kanjalo kodwa uNkulunkulu uphelele usesikhathini ngo lo mhlangano awusiwo owokuhlinzeka uyindlela ehlinzekwe nguNkulunkulu ngathi usenkathini eyiyo nje isikhathi sifanele awuzanga uze lapha kule ntambama nje ngeshansi bekunguNkulunkulu okulethe lapha yonke into ihamba kahle nje manje noma ngabe uyafuna ukulalela noma ngabe uyafuna ukukholwa lokho kuzoba kuwe kodwa ekwahlulelweni khona-ke uNkulunkulu uzothi uyakhumbula na ehe khona-ke ungathini na manje qaphelane futhi ngaheheka lokhu kuzukala kakhulu njengehlaya elincane kodwa kusile hlaya futhi ngangigijima ngizungeza sihlahla futhi khona manjalo ingwejeje encane yeshoba angazi noma ninazo enhla lapha noma cha iyinto encane eqophisa nayo kunazo zonke esemahlathini yona nje awu kunjengoba besho nje isikhova som-Irish konke ukuqophisana nezimpaphe futhi akukho sikhova ngakho wayevele nje iyakhonkoda nje futhi iqhubeke umnumzana Jeffreys wayevame ukungitshela ngathi yini ezenza zimpongoloze na wathi iyakuthuka ngathi ulimo olunjalo futhi lapho yayiqhubeka nje igcuma phansi naphezulu futhi ngacabanga yini oyithuthumelayo kangaka mfo omncane na ngathi ngabe ngikuthuthumisile ngoba bengigijima ngizungeza sihlahle na bhekani lokhu futhi ngazungeza ngahamba futhi yayihlezi lapho nje ixokozela le nje phezulu esiqwini lapho isihlahla sasiqhunyiswe khona ngase ngithi ubwazi ukuthi ngikhonza yena impela uNkulunkulu wakudalayo na manje ngathi ngagijima ngazungeza izikhathi ezithi azibe mbili ngaphezulu futhi ngamqaphela umfo omncane ngacabanga ukuthi ngangenixuthumisile kodwa wayeneso lakhe elincane eliqhunsukele ngaphandle esihlathini sakhe futhi wayebuka phansi kulokho kushaywa phansi futhi ngacabanga awu yini esezansi lapho na nesiphepho sasiphoqelele ukhozo olukhulu kuba lwehle futhi yilokho eyayikukhonkoda kwakungezikho kimi kwakuyilo lokhozi ngakho ngabuka futhi lolu khozi olukhulu lwagxuma eColorado sinokhozi olunsundu inyoni enkulu endle futhi ngiyazithanda izinkozi ngoba uNkulunkulu ufanisa abantwana bakhe ifa lakhe nokhozi noNkulunkulu uqobo lwakhe uzibiza ngokhozi unguJehova khozi ubaba ukhozi siyizinkozi zakhe ezincane ukhozi lungandiza luye phezulu kune noma yiphi engenyone khona uma uklebe ubungazama ukululandela ubuye ubuthuka emoyeni ngakho uzama ukulingisa ubuKristu uvele nje uziqhumise uvuleke yilokho kuphela akukusizi ngalutho yiba ukhozi uzalwe ngokusha imvelo iguquliwe khona-ke ungakhuphuka ilati likajakobe khona-ke ungakhuphukela ezindaweni ziphakeme kunazo zonke lapho zonke izinto zingenzeka khona kulabo abakholwayo kodwa kufanele ube ukhozi ikholwa ungazami amahebheru ngenkathi ewela njengezinkozi ngaphesheya kolwandle lubomvu ukuhlola kulandela abasegibhithe abangasukile bazama ukwenza kanjalo futhi balahlekelwa ukuphila kwabo ungeke walingise ubukristu ufanele ube ngumkristu kunjalo manje ngangimkaphelile lo mfo omkhulu futhi ngayeka ukumemeza kwami noma ukuzungeza sihlahla ngamadlingozi futhi ngabuka lolu khozi olukhulu ngase ngithi manje angazi ukuthi uNkulunkulu ungiyekiselani ukuba ngimemeze na ngikholwa ukuthi yonke into isebenzelane ibe ngokuhle futhi ngakucabanga benginesikhathi esihle kakhulu kangaka ngimiselani manje ukuba ngibuke lelo khozi na inqele idala ngathi awu yini wena angiboni lutho lobudoda kakhulu ngalo ukumesaba kakhulu uNkulunkulu kodwa ngakucabanga yonke into phezulu lapha izofanele ibe noNkulunkulu kuyo yonke into ungabuka umuntu odelela kulabo bonke emhlabeni futhi uzothola izinto ezithile ezinhle ngaye njalo ngakho uNkulunkulu kuyo yonke indawo ufanele nje uqalaze ukuze umthole ingaleso sizathu uJesu athi futhi ngiyakholwa uma unomuntu othile ungathanda noma ubani okuthandayo kodwa ungabathanda labo abangakuthandi na lowo ngumoya kaKristu niyabo labo beyokuphatha kabi futhi basho okubi ngawe futhi ngokusuka enhlizweni yakho uzalokhu bathanda khona ke uyazi ukuthi usandele embusweni ngalonkathi niyabo ngakho wathi uma sithanda labo abasithandayo kuphela sinamvuzo omuni na ngakho ke ngalubuka ukhozo ludala futhi ngaqaphela lawo amakhulukazi amehla mpunga lapho ayecwayiza futhi ngacabanga awu yini engangingayibona emesabayo uNkulunkulu ngalowo mfana uyingxenye yokudaliweyo awu yini engangingayibona emesabayo uNkulunkulu ngaye na ngaqaphela ukuthi wayengesabi futhi lowo uNkulunkulu lapho yedwa uNkulunkulu akanamsebenzi ngegwala uma saba ukumethemba ungenzi ngisho umzamo uze wenyeliseke ukuthi uyaligcina izwi lakhe futhi uyasigcina isithembiso sakhe khona ke akukho lutho oluzokumisa kunjalo kodwa uqiniseke ukuthi uyazi lapho omi khona ngoba kuphela uzozenza ube mubi kakhulu ngaseke ngiluqaphela ngacabanga awungesabi na ngangibeke isibhamu sami esikhulu sincike sihlahleni ngathi ngingadumela isibhamu sami futhi ngikudubule futhi lavelelwa hlala lapho futhi ngaqaphela ini ngani lona kanjalo aliyosabi ngani na futhi ngaqaphela ukuthi lalunamaphiko alo lalilokhu liwezwa ukubona ukuthi izimpaphe zonke zazihamba ngokuhlelekile yini ngacabanga ilokho ke uNkulunkulu ulunike amaphiko amabili linakwethemba kuwo liyazi ukuthi belingaba kuleyo mithi yamapulangwe ngaphambi kokuba ngifinyelelise isandla sami kuleso sibhamu futhi lunethemba eliphelele endleleni yalo yokuphunyuka olunikwe nguNkulunkulu futhi uma ukhozi emhlabeni kaNkulunkulu nezulu lungaba nokwethemba okwenele esiphiweni olusiphiwe nguNkulunkulu samaphiko alo bezifanele kakhulu kangakanani thina abantwana bakaNkulunkulu kuba sithembele kumoya ongcwele ngisho nakubo uDokotela ethi uzobulawa ngumdlavuza inqobo nje uma ungawezwa lawo mandla kaNkulunkulu lapho yonke into mayibe ngamanga nezwi likaNkulunkulu libe iqiniso ngalubhekisisa ngacabanga nakho la ukhona uNkulunkulu ngiyakubona manje ngoba aliwesabi uNkulunkulu uyalizonda igwala uthando luxoshwe kwesaba ngakho uma unothando awunako kwesaba akukho lutho ukwesaba akuna lutho oluncinyane ngakho akukho neyodwa into kuzokuvimbela wena uthi awu uma ke uzodithule kusendi na ubungeke wesabe na khaba umnumzane kwesaba bekungeke kungisize kwesaba bekungenza kuphela ngibe mubi kakhulu awu ukukholwa bekungakwenzelani uma sebevele besayinile ukuthi uzofe kusendi na ukukholwa kungasayina ukuxolelo kwami amen lakho mangithathe ukukholwa uma uDokotela ethi uzobulewa ngumdlavuza lokho kuphela azingakho yiba nokukholwa uthi kuzokuguqulela isimo sakho uma ethi uzophinde uhambe indoda ekhuluma iqiniso lokho kuphele kwaziyo ilokho engakubuka lokho engahamba kuphela ngemizwa yayo ukuthi into kugela kunambithe ukuzwa kodwa niyabo ukukholwa kungokuqiniseka ngezinto ezithanjwayo bufakazi bezinto ongazithinti uzinambithe uzihogele noma uzizwe ngokukholwa uyakukholwa ngomuzwa wesithupha ngaleya kwemizwa emihlanu koneke ngabuka lowo mfo ngacabanga wo ngiyakwazisa ngathi uNkulunkulu ngiyakubona kulelo khozi futhi lwangibuka esikashana lwathola ukuthi ngangingumngane walo ngakho ngangingeza ukulilimaza futhi emva kwesikashana lwalilokhulu ubuka ngaleya kuleyo ngwejeje eshoba futhi ngaqaphela ukuthi ngwejeje eshoba yayiyiyona eyaluthuka kabi kabi futhi lwanele yikho ngakho lwavele lwagoba futhi lwabhakuza ngamaphiko alo Kusho kupakuzo kubili lwaya ngaleya kwemithi yamapulangwe futhi ngakaphela ukuthi lwenzani ngisoze ngakukhohlwa lalelani nina bacuphi bazingeli luyazi ukuthi yahlelwa kanjani amaphiko alo futhi bokukhona umoya ohelezayo wenyuka entabeni njalo lapho kufika umoya ohelezayo laluvelela ugibele kuwo Bakufika umunye umoyo ohelezayo lwalugibela luthi ukuphakama kancane phela ke umunye umoyo ohelezayo wawufika lwaluya phezulu kancane aluzange lunyakazise uphaphe lwalwazi nje ukuthi yahlelwa kanjani amaphiko alo futhi ngama futhi ngalubhekisisa lwaze laphuma lwayothi ngqu lwangabe lusabonwa ngama lapho nezinyembezi zehle ezihlathini zami ngathi lokho-ke nkulunkulu lowo ngumqondo akusikho futhi lwandiza lohamba wo nkulunkulu yilokho-ke yazi nje ukuthi ubeka kanjani ithemba lakho ezweni lakhe futhi uthile iqiniso unkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu niyakholwa ukuthi usemhlabeni wakhe nezulu na usezimbalini zakhe ningambona manje engikuqondile ekushoneni kwelanga okuphuma kwelanga ekubambeni komhlaba okuphenduka komgudu welanga konke lokho ayikho na bengingathatha amahora kuleyo ndaba eyodwa nje unkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu nginitshela ukuthini ngikholwa ukuthi ninephepha cishe ngeviki lapha idawusini aninalo na manje livumele abahlaziyi bezindaba basho kusasa kuza ikwindla yonyaka futhi uzothi kusasa isimo sezulu sizoba kahle kuzoba kuhle futhi kufudumale kusasa futhi ngiyayibona leyo ngulube endala yensikazi isusa lawo makhoba ngasenyakatho yeguma futhi waletha ngale ngaseningizimu yeguma yazi kakhulu ngaleso simo sezulu kunabo bonke abahlaziyi ezweni ubheka isimo sezulu esibandayo niyababona labo nogwaja bebuyela emuva phezulu le phansi kwezinqwaba zivukuzi nomphathi wezindaba uthi kuzoba nesimo sezulu esikahle ungakukhona lokho lilungiselela ukuna nabo kwazi kakhulu ngakho kunabo bonke abahlaziyi bezindaba abaziyo ngoba unomqondo wokuzicabangela awuphiwe nguNkulunkulu uyingxenye yomhlaba kaNkulunkulu nezulu uNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu manje uNkulunkulu ezwini lakhe manje ngizozama ukushishisa ukuze sishishise sengishiywa yisikhathi lokho inkathazo yami ngikhuluma kakhulu nginibamba isikhathi eside kakhulu Kodwa bhontshisi ngeke ushe futhi uma ukwenza sizofaka okunye futhi manje lokhu ngukudla okudingayo kokuphila kuphakade uNkulunkulu ezwini lakhe manje iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu limbe umhlwanyeli ayihlwanyelayo manje siyazi thina balimi lapha niyazi yini ukuthi lapho uhlwanyela imbewu uma uhlwanyela ukolo ngani uyotshela ukolo uma ubekwa ekunakekeleni okufanele uhlwanyela i-oti izoveza i-oti ekunakekelweni kwayo okufanele awu yilokho izwi likaNkulunkulu eliyikho uma uthatha noma yisiphi isithembiso sikaNkulunkulu futhi usibeke esimweni sendawo esifanele siyoveza khona impela esiyikho ekuphileni kwakho njengesikhukhukazi ngokwejwayelekile inqubo efanele ngokuthatha iqanda bese ulifaka ngaphansi kwesikhukhukazi futhi siyo chamusela inkukhu kodwa ubungathatha iqanda isimo sendawo esibalulekile thatha lelo qanda lesikhukhukazi elifanayo bese ulifaka ngaphansi komdlwane futhi uvumele umzimba womdlwane ugcine iqanda lifudumele liyochamusela inkukhu yabo isimo sendawo futhi leyo yinto efanayo okuyiyo lapha kule ntambama lokho engikukhulumelayo uma singathola uhlobo lukahle lwesimo sendawo esisasezulwini kukhona kuzokwenzeka yabo isimo sendawo uNkulunkulu yizwi limbewu manje uthatha isihlahla sincane njengesincane uthatha Abaningi benu bantu banezingadi zezithelo thatha isihlahla samaaphula esincane manje bheka lokhu bese ubeka leso sihlahla sincane samaaphula njengesilibhu sithi nje asibe sikhulu kangako sivela embewini awu benazi yini ukuthi lonke iaphula liyoke libe kuleso sihlahla likuso ngayo leyo nkathi na benikwazi lokhona wena uthi mangaka amaaphula leso sihlahla esiyowaveza na mhlawumbe ipakete liyikhulu namashumi amahlanu Ipakete lingamakhulu amabili, ipakete lingamakhulu amahlanu empilweni yesihlahla. Kodwa manje, wonke amapakete angamakhulu amahlanu ama-aphula akuso lapho cishe kakhulu kangako nje. Uma kungenjalo, ngiyacela ngitsheleni ukuthi avelaphi na, niyabo, likuso. Manje kwenzani ngesihlahla na? Uyasibeka, usifake phansi emhlabathini, bese usitshala, bese ke usinisela. Manje senzani isihlahla esincane na? Isihlahla esincane sizofanele sidonse amanzi emhlabeni. Futhi sizofanele siphuze, futhi siphuze, futhi siphuze. Sizofanele siphuze ingxenye yazo. Futhi lapho siphuza, siqala ukufuqa kuphume. Futhi emva kwesikashada, sifuqela ngaphandle amagatsha, bese ke sifuqa kuphume amaqabunga, bese sifuqa kuphume izimbali. Bese sifuqa kuphume amaphula siyaphuza nje futhi sifuqe
and that's the way that a Christian is we are planted
futhi le ndlela umKristu ayiyo sitshalwe kuKristu Jesu kungukuthi ekuhumusheni kwami ngumthombo wokuphila ongena kuqedwa futhi into kuphela sifanele siyenze uma ugula uma udinga ukuthile lapho uNkulunkulu ekugcwalisa ngomoya ongcwele wena ngamoya munye sonke sitshaliwe sapapathizelwe emzimbeni munye futhi into kuphela sifanele siyenze khona-ke ngokuphuza nje siphuze size sifuqele ngaphandle kuphulukisa ngokukaNkulunkulu izinkazimulo futhi kususe ukukhathazeka okudala nokungabaza futhi kukufuqele kude futhi kungenise ukuphila okusha kuveze izithelo ezintsha zikamoya phuza nje uphuze inzalo nganginomnumzane Dani abanye babantu bakithi lapha bazokwazi ukuthi ngikushilo lokhu senyukela entabeni ukuyolanda imbuzi futhi emgoqeni ezansi sidlula ekushiseni okudala noma okuthize futhi mina mayelana nebhere engangilibone ezansi lapho ngiqagele niyalikhumbula mnumzane Dani ibhere elidala ngathi isikhumba salo sisinda kakhulu ukuba asithwale ehle ngaleyo ntaba futhi ngangimbuka ebusweni futhi ngangithe ukukhathala kancane ngakho-ke lapho sekube isikhathi eside sekuya ngasebumnyameni ngalobo busuku ngaqaphela ukuthi sifike endaweni lapho ukusha kwakushise izicupho ezimbalwa zimile futhi zazingena lutho njengoba zazingaba njalo futhi sasiphumule kancinyana futhi ngacabanga lapho ukuthi eya ehashini nomoya wavunguza futhi lapho umoya uvunguza umsindo sabekayo kakhulu athi ngacabanga he kubukeka njengamatshe amathuna lena yindawo ekhandlayo futhi ngacabanga baba kuyini lokhu na ungekhumbuza ngomunye umuntu ezama ngiyothi ngabe ungumkristu na ngiyipresbyterian ngiyibaptist ngiyimethodist niyazi ukuthi kuyini na nguwe ozama ukubambelela futhi ungene ezulwini ngokuba ngowenhlangano manje leyo nhlangano ilungile kodwa khumbulani ngaso sonke isikhathi lapho inhlangano iqubuka uNkulunkulu uyayishiya awuye ezulwini ngenhlangano uye ezulwini ngale mbewu kaNkulunkulu entsha izalwa enhliziyweni yakho kunjalo futhi ngezwa lo msindo odabukisayo ngase ngithi lena yindawo ekhandlayo ukuba kuyo ngithemba ukuthi asibazi umlilo futhi sihlale lapha nenyanga yayiphumile nalezo zihlahla izindala ezicwebezelayo kanjalo ngacabanga akusiyo into embi kabi leyona endala indawo efanayo namathuna ekhandlayo lalithini na sake saba ngabakhulu amaphayini anyakazayo kodwa umlilo wasishisa futhi kungaleyo ndlela namhlanje lapho ngibuza ingabe ungumkristu na abazi ukuthi kusho kuthini ukuba ngumkristu abantu abaningi bathi oh ngiyi-methodist ngiyi-baptist ngiyi-pentecostal ngiyi-presbyterian Loka kutangene nango kukote na konga panze umale umbe wengane ingene lapa. Kwenye ungaba ngowa noma yini oifunayo. Ungu mkristo zelwe ngobu ushanga longkache. Kotwa ngapanze kwa loko ulategile. Kulungulu imbeu, izu lakeli imbeu. Ngakaphela nge into omnumzane Dani uChris ukuthi ngikaphele lezo zihlahla zephayini ezincane ngacabanga awu manje lokho yilawo mahlelo amakhulukazi athi wo sake saba no John Wesley sake saba no Martin Luther sake saba no Senki uFini you know to Kelvin kunjalo kodwa uyabona ukuthi unani manje na lawo madoda ayekholelwa kuNkulunkulu enza ukuphulukisa kokuNkulunkulu nazo zonke izinhlobo zezimangaliso kunjalo kodwa manje unani na ihlelele nomoyo okhandlayo uvunguza njalo uNkulunkulu ehlisa umoyo ovunguzayo namandla njengoba enza ngosuku lePentecost neyazi ukuthi nithini na ningaphumi niye kulokho ngokukaDevil izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into okuthiwa ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu sinakho kubhalwe ezivumweni khona zethu ayikho into okuthiwa kuphulukisa ngokukaNkulunkulu kufile awukukwazi akugobeki manje ngaqaphela-ke ngaphansi kwalokho kwakukade kukhona izimbewu eziwa kulawo mashoba futhi uma wake wafundisisa amashoba indlela kuphela angaphinda azikhiqize ngayo ilokho kushisa ukuba kwehle futhi kuvule leso sigaxa bese udedele imbewu iye emhlabathini futhi nakho kukhuphuka isizukulwane nesisha esinye isihlahla futhi ngikathi uboya uvunguza labo bafo abancane abazange babubule bavele badlala emoyeni ngacabanga awu uvunguziselani umoya na awu niyabo njalo lapho umoya uvunguza unyakazisa isihlahla esincane futhi udonsa izimpande uyazixekisa ukuze yehle futhi ibambe kangcono futhi ngacabanga ilokho-ke nkosi ngacabanga umnumzane Dani uzocabanga ukuthi ngiyahlanya kodwa ngizwa ukuthi angigxumele phezulu kwelinye lamagatsha lapha futhi ngigijima phansi naphezulu lapha njengenye yalezo zingwejeje ngitaziluka njengephimbo lami lonke ilokho-ke sake saba nebandla elalikholelwa ekuphulukiseni ngokukaNkulunkulu sake saba noMartin Luther sake saba noJohn Wesley kodwa manje uyini na isithombe sifile kodwa ngaphansi kwakho konke lokho malibonge igama likaNkulunkulu sisenayo imbewu kaNkulunkulu eveze elinye ibandla into ethize iveze ibandla elikholwa ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ophilayo futhi lapho uNkulunkulu ejimela lawo ovunguzayo umoya wePentecostali wedle bayashibeka nje futhi badlala kuwo wena ukuthi ziluhlaza kodwa zinesikhathi esimnandi futhi ziyakhula uma ziluhlaza zinokuphila uma ungeluhlazanyana ngani awunakuphila umnewe omncane lapha esikhathini esingezinto esedlule uyangena futhi wasendeswa emhlanganweni wabuyela phezulu kubasi wakhe wathi oh dorothy dot wathi ayibonge nkosi sengivele ngidote umoya odosti ubase wakhe wathi ukhuluma ngani na wathi ngengehlela esentweni futhi wathi uNkulunkulu unginika umoya ongcwele kavulu kavulu ngizizwa ngingahle kavulu wathi ufanele ube ngowakulezo zigejane samanadi ezansi lapho wathi akudunyiswe uNkulunkulu ngamanadi wathi yazi ukuthini wathi uma kuthatha njengemoto uma ibingena amanadi kuyo nekungaba isixake esikhulu sento engasenamsebenzi yilandlela uma singena kubana muntu phakathi lapha onamandla okuqina enele namandla enele nokukholwa kwenele kuNkulunkulu ukuhlanganisa into ndawonye yini esinayo ngaphandle komkhulu udoti wehlelo kunjalo makadingiswe uNkulunkulu ngamanadi ahlanganisa into ndawonye njengoba ngishumayele kini izwe lobusuku lapho umuntu ethele umoya ongcwele uziphatha ngokuhlanya noma kanjani kodwa ukwenza lokho kuphela kubantu bezwe uNkulunkulu ungubaba okhazimulayo bukani uDavide ngenkathi esina izungezo mphongolo nomkakhe ehlezi phezulu lapho wathi uyangiphoxa indlovukazi ngamanye amazwi ngiyindodakazi yenkosi futhi ubuphandle lapho futhi ugijima uzungeza umemeza uzungeza lowo mphongolo usina kanjalo uDavide wathi ukuthandanga lokho na bheka lokho futhi ngokuzungeza ngokuzungeza waphinde wahamba wasinanga kulokho wathi kubheke lokho noNkulunkulu wabuka phansi esezulwini wayesethi David wena ungumuntu wenhliziyo yami uqobo manje kuya ngokuthi ungowenhliziyo kabani Uma ungowenhliziyo yezwe uyoziphatha njengezwe, kodwa uma ungowenhliziyo kaNkulunkulu uyokwenza izinto izwe elingazilutho ngazo. Inkohliso engaka iqhubeka njalo njalo njalo. UNkulunkulu emhlabeni wakhe nezulu uyakukholwa na? UNkulunkulu usezweni lakhe uyakukholwa na? Bekisisani ukuthi uligcine kanjani izwi lakhe futhi aliqinisekise. Bukani ukuthi wamtshelani u-Abrahama, bukani ukuthi wabatshelani abapostoli, bukani ukuthi wabatshelani abaprofethi, bukani ukuthi wethembisa kanjani ngalolu suku. UNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu, UNkulunkulu usezweni lakhe. Manje UNkulunkulu endodaneni yakhe, niyakholwa ukuthi UNkulunkulu wayesendodaneni yakhe na? Manje sifanele siphuthume, UNkulunkulu wayekuKristu enza ukuba izwe libuyisane naye, niyakukholwa lokho na? Ukuphawula okukodwa kokuthi UNkulunkulu endodaneni yakhe ukuze sizophuthuma. Bengikhuluma nowesifazane esikhathini esingeside esedlule ongowebandla elingakholwa ukuthi uJesu wayengonobuNkulunkulu. Ukholwa ukuthi wayengumuntu ojwayelekile nje, umprofethi noma okuthize, kodwa wayengesuye onobuNkulunkulu. Kuphakathi kokuthi wayenguNkulunkulu noma umkhohlisi omkhulu kunabo bonke izwe elake laba naye, wayenguNkulunkulu. UNkulunkulu ebonakaliswe emzimbeni obizwa ngoJesu, indodana yakhe. Hayi nje umuntu, hayi uthisha, isazi sokudabuka kwezinto, kodwa wayenguNkulunkulu. Nkulu ibonakaliswe enyameni. UTimotheo wokuqala isithathu eshumi lesithupha wathi kuvunyiwe ukuthi inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wabonwa yizingelosi, wemukelwa phezulu ezulwini. Awu impela wayenguNkulunkulu. Futhi leli nenekazi lathi, mnumzane Branham, ngiyakujabulela ukushumayela kwakho, kodwa wathi kunephutha elilodwa nje engilithola kuwe. Ngathi ngiyabonga uma nje ungathola iphutha elilodwa, lokho kuhle kakhulu. Ngase ngithi sengiwatholile ayizinkulungwane eziyishumi zezigidi zawo, mhlawumbe abantu uthole angaphezu kwalokho. Ngathi uma nje uthole lilodwa, ngiyakubonga ngalokho kuphawula. Wathi kodwa uma nje ungasusa lelo. Ngase ngithi kuyini nenekazi na? Ngingakwazi na uma ngisondele kangako ekubeni ngibe kahle? Ngathi mina mhlawumbe ngingakususa lokho. Wathi ukhosha kakhulu ngoJesu. Oh, ngathi ini? Wathi ukhosha kakhulu ngoJesu. Ngathi angikwazanga ukuqhosha ngokwenele ngaye dadewethu. Ngathi ukuba benginezilimi eziyizinkulungwane eziyishumi, bengingeke ngimdumise ngokwenele. Ulufanele lonke udumo. Wathi kodwa umenza abe ngonobuNkulunkulu. Awu, ngathi wayengonobuNkulunkulu. Wathi wayeyindoda nje, mnumzane Branham, wayengothisha umuhle, isazi sokudabuka kwezinto, kodwa wayengesuye onobuNkulunkulu. Umenza abe ngonobuNkulunkulu. Ngathi wayengonobuNkulunkulu. Futhi wathi, awu, uma ngizo uthe wawungokavile wahlala nezwi. Ngathi yebo memo. Wathi uma ngizo kukhombisa ezweni lapho iBhayibheli likhombisa ukuthi akasuye onobuNkulunkulu, uzokwemukela na? Ngathi yebo memo, kodwa ungeke wakwenza. Kodwa ngingumnumzane ohloniphekile, umKristu ngokwenele ukukulalela. Futhi wathi, ngingakufakazisa kuwe. Wathi thatha uJohane ongcwele isahluko seshumi nanye. Wathi ngenkathi uJesu ehla ukuyovusa uLazaro, iBhayibheli lathi wakhala izinyembezi. Ngathi impela ngani na? Ngani? Wathi lokho wakhombisa ukuthi wayengesuye nobuNkulunkulu. Ngathi ngabe lowo ngumbhalo wakho na? Wathi yebo yiwo. Ngathi dadewethu, lokho kuzace kunesobho elenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawa indlala. Ngathi uma kuyilokho kuphela onakho, hey, oh. Ngathi awuqondi na? Wayeyikho kokubili, uNkulunkulu nomuntu. UNkulunkulu wayekuye. Futhi wathi, bengakhala kanjani izinyembezi uma ubengonobuNkulunkulu? Ngathi kulungile, asiqhubeke nendaba. Ngizovuma ukuthi wayengumuntu, kodwa wayenguNkulunkulu muntu. Ngathi wayethineni likaLazaro, wakhala izinyembezi njengomuntu. Kodwa ngikathi ema lapho futhi wahlanganisa lawo mahlombe amancane, Lazaro phuma! Indoda kwase kunezinsuku ezine ifile, ikhala layo laselivele liwele phakathi, izibungu zesikhumba zidla emzimbeni wakhe, umphefumulo wakhe uhambo lezinsuku ezine ndawo ndawo. Angazi futhi angikholwa ukuthi nawe uyazi, kodwa umphefumulo wakhe wawususukile kuye izinsuku ezine. Umzimba wakhe ukubola kwase kungenile, futhi wathi, Lazaro phuma! futhi umuntu owayesenezinsuku ezinefile wema ngezinyawo zakhe wabuye waphila. Kowethu, lokho kwakungaphezu komuntu kwenza lokho. Lowo kwakungunkulunkulu kumuntu. Impela wayengumuntu ngenkathi ehla entabeni ngalolo suku elambile, kalaza ezihlahleni ukuba athole amakhiwane ukuba awadle. Wayelambile njengomuntu, kodwa ngenkathi ethatha amabhiskidi amancane amahlanu nezinhlanzi ezimbili futhi wapha abantu abayizinkulungwane ezinhlanu, lokho kwakungaphezu komuntu. Lowo kwakungunkulunkulu kumuntu owayengahlephula leso sinkwa futhi andise izinkwa futhi apheke izinhlanzi akhiqize kunjalo. Wayengaphezu komuntu futhi kwiqiniso wayengumuntu ngenkathi elele phandle lapho kuleso sikebhe ngalobo busuku leso siphepho sikhuphuka, odevele abayizinkulungwane eziyishumi baselwandle bafunga ukuthi babezomminzisa. Wayekhathele kakhulu ngokubona imibono futhi ekhulekela abagulayo nesikebhe esidadana njengesivalo sebhodlela phandle lapho sigxumagxuma phansi naphezulu. Udevele ethi, simtholile manje ulele. Wayengumuntu ngenkathi ekhathele lele, kodwa ngenkathi ebeka unyawo lwakhe entanjeni yesikebhe futhi wabheka phezulu wayesethi thula uthi du, nemimoya namagagasi kwamlalela. Lowo wayengaphezu komuntu, lowo kwakungunkulunkulu ekhuluma ngalowo muntu. Wayengumuntu ngenkathi ekhale Calvary, uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Wayengumuntu ngenkathi ekhalela umusa, kodwa ngalolo suku lwesithathu ngenkathi ephula izimpawu zokufa isihogo nethuna futhi wavuka wafakazisa ukuthi wayenguNkulunkulu. Akumangalisi izimbongi, kufake ugqozi impilo yazo zonke izimbongi, noma wonke umbhali owake wabhala iculo, noma yimuphi umuntu owake wafinyelela egqumeni likabhontshisi wakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso. U-Eddie Peronet ngenkathi esesikhathini sakhe esikhulu futhi babemhlupha wabhala iculo, bayethe mandla egama likaJesu, izingelosi maziwe zilale phansi, zilethe umkhele obukhosi futhi zimthwese umkhele inkosi yakho konke. Omunye wabhala, bayethe mandla egama likaJesu, izingelosi maziwe zilale phansi. Oh he, bungakwenza kanjani? Ngimi kuKristu idwala liqinile. Yonke eminye imihlabathi iyisihlabathi esibishayo. Bengizothi nina uFanny Crosby omdalo impumputhe, ucabangeni ngakho wena na? Wathi, mawungakedluli oh msindisi omnene, yizwa ukukhala kokuzithoba kwami. Lapho ubabiza abanye, mawungakedluli. Ngokuba wena umfundana wenduduzo yonke yami, ungaphezu kokuphila kimi. Ubani enginayo emhlabeni ngaphandle kwakho na? Noma ubani ezulwini ngaphandle kwakho na? Makube noma kungaba yini ikherubi noma uNkulunkulu, ubani osezulwini ngaphandle kwakho na? Futhi omunye wathi, ephila wangithanda, efa wangisindisa, embelwa wathwala izono zami zaya kude le, evuka walungisisa ngesihle phakade. Ngolunye usuku yeza, oh usuku olukhazimulayo kanje pho. Yithemba lebandla uNkulunkulu endedaneni yakhe ebuyisana nezwe kuye uqobo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu usemhlabeni wakhe nezulu na? uNkulunkulu usezweni lakhe, uNkulunkulu usendedaneni yakhe, manje uNkulunkulu ebantwini bakhe, futhi sizo ukuvala. Ningambona emhlabeni wakhe nezulu na? Niyambona ezweni lakhe na? Niyambona endedaneni yakhe na? Manje ake simbuke kubantu bakhe. uNkulunkulu ohlala nabantu bakhe emva kokuba sebefile usalokhu enabo. Kwakukhona indoda endala cishe neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala eyayinokuphindwe kabili phezu kwayo, igama layo lalingu-Elisha. Yayinomoya ka-Eliya owawungumfanekiso, u-Eliya ibandla no-Elisha, noma u-Eliya uKristu no-Elisha ibandla nokuphindwe kabili phezu kwakhe. Futhi wayesefile futhi kwase kuyiminyaka efile, namathambo akhe ayelele ethuneni, futhi babethatha umuntu ngesinye isikhathi ukuba bamumbele nesitha siza futhi baphosa lo mzimba ofile emathanjeni aleyo ndoda emesabayo uNkulunkulu, futhi yavuka yaphila. Futhi uNkulunkulu ebantwini bakhe uyazi ukuthi onke amathambo akuphi, uyazi ukuthi umama umbelwe kuphi, uyazi ukuthi ubaba umbelwe kuphi, uyazi ukuthi gogo nomkhulu umbelwe kuphi. uNkulunkulu futhi ukubantu bakhe impela unguye. Kwakukhona yedwa kamalingu Paulo, futhi bathatha emzimbeni wakhe amadyungu noma izindwangu, indoda emesabayo uNkulunkulu eyayingumprofethi wenkosi, nabantu bakukholwa kakhulu. baze bathatha emzimbeni wakhe amaduku futhi bawathumela kwabagulayo nemimoya emibi yabashiya abantu kusuka emzimbeni womuntu uNkulunkulu kubantu bakhe. Kwakukhona umdobi omdadana engazi kakhulu ngangokuthi wayengakwazi ngisho nokusayina igama lakhe uqobo. Ibhayibheli lathi izenzo isahluko sathathu ukuthi wayeyindoda engazi nengafundile egama linguSimoni Petru. Wayengenamfundo kungekho usuku lokufunda esikoleni. UNkulunkulu wayekuye kakhulu, abantu baze baqaphela ukuthi uNkulunkulu wayekuye, balala esithunzini sakhe wo uNkulunkulu futhi baphulukiswa uNkulunkulu kubantu bakhe. Uyakukholwa lokho na? Kwakukhona abantu abayikhulu namashumi amabili emva kokufa kwakhe, ukumbelwa nokuvuka. Bakhwela ekamelweni eliphezulu ukuba balinde, babengamakwala, bavala amawindi, babesaba amaJuda, babesaba ukwenza ubufakazi. Ngakho bacashe izinsuku eziyishumi ekamelweni eliphezulu. Futhi khona manjalo kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yokuvunguza komoya namandla, yagcwalisa lonke ikamelo lapho ababehlezi khona. Bavula imigoqo emawindini, base bevula iminyango, bangena emgoqeni beshumayela ivangeli ngezinye izilwimi. Kwakuyini na? UNkulunkulu kubantu bakhe. UJesu wathi kuseyizikhashana nezwe lingabe lisangibona, nokho niyongibona nina ngokuba ngiyaphila, nanini ngaphila. Imisebenzi engiyenzayo nanini yakuyenza, eminingi kunaleni yakuyenza, ngoba ngiya kubaba wami. Futhi wathi kuJohane ongcwele isihlalo eshumi nesishiyagalolunye, angenzi lutho ngize ngibone ubaba ekwenza kuqala. Nani lapha ngobunye bosuku ngenkathi ngishumayela ngalokho uJesu wazazisa kanjani yena uqobo njengomesiya na, ngoba wayekwazi ukubona imicabango yabo futhi abatshele ukuthi yini eyingalungile ngabo nalokho ababekwenzile nokunye kanjalo. NeBhayibheli ngokusobala lisho ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sikamesiya uNkulunkulu kubantu bakhe. Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Owesifazane onesimilo esibi uze emthonjeni kuzokha amanzi, futhi nakho kuhlezi iJuda lathi kuye, sifazane ngiphuzise, ngixhumana nomoya wakhe, kwenzekani na? Ngiphuzise. Futhi wathi akusilo isiko kini maJuda kucela thina abantu baseSamaria into enjalo. Wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi bani obukhuluma naye buyocela kimi amanzi, kwenzekani na? Wathole ikathazo yakhe, sonke siyazi ukuthi kwakuyini. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi anginendoda. Wathi usho iqiniso ngempela, ngoba ubune izihlanu naleyo ohlala nayo manje ayisiyo indoda yakho. Manje washo iqiniso. Wathi nina, ngiyabona ukuthi ungumprofeti, siyazi lapho umesiya efika uzozenza lezi zinto, kodwa wena ungubani na? Wathi nginguye okhuluma nawe, isibonakaliso sikamesiya. Wagijimela emzini wayesetshela amadoda umuzi, wozani nibone umuntu ongitshele ukuthi ngangingubani engikwenzile, lona kungebe nguye impela umesiya na? Ini leyo nto efanayo yaprofetha ngezinsuku zokugcina ukubuyela futhi ebandleni ngaphambi nje kwesikhathi sokuphela. Ngiyazi isi nokulingisa nyama kwakho, ngiyazi sinalabo abenza njengakho futhi bazenze sengathi yibo, kodwa kubulani uthatha idola mbumbulu kwenza ilangempela likhanye kahle. Futhi sifanele sibe ngowangempela ngaphambi kokuba kube khona ombumbule. Amen. He, ngizizwa ngikholwa khona manje. Yebo, kunjalo, ngoba uNkulunkulu kubantu bakhe. Niyakukholwa na? Uma uNkulunkulu esemhlabeni wakhe nezulu thanini, amen. uNkulunkulu usezweni lakhe, uNkulunkulu usendedaneni yakhe, uNkulunkulu kubantu bakhe. Manje ake sibone ukuthi ukhona yini. Siyambona emhlabeni wakhe nezulu izwi kanjalo njalo, ake sibone ukuthi ukubantu bakhe yini. Ngiyethembisa ukukhulekela abantu lapha kule ntambama. Manje mina ukukhuleka kungahle kukusize, ngijoyina ukukholwa kwami nje kanye nani, kodwa fowethu uze ukholwe ukuthi uNkulunkulu lapha kubantu bakhe, uze ubone yena lo uNkulunkulu esikhulume ngaye ezibonakelisa khona lapha phakathi kwabantu bakhe. Ubengakwenza kanjani uma efika lapha na? Uma uJesu eme lapha kule ntambama nalesudu angipha yona, futhi ubuyo kwenyukela kuye bese uthi, Nkosi Jesu, ngiyagula, uzongiphulukisa na? Niyazi ukuthi amazwi akhe abeyoba yini na? Sengivele ngikwenzile lokho, mntanami. Wakwenza lokho eCalvary. Bangaki owaziyo ukuthi lokho kuyiqiniso na? Kuyiqiniso, wakwenza eCalvary. Khona-ke ubeyokwenzani na? Ubeyothi anikholwe yini ukuthi ngalinyazwa ngenxa yeziphambeko zenu nangemivimbo yami niphulukisiwe na? Manje wayengafakazisa ukuthi wayeyinkosi uJesu wayengakwenza wayezokwenza kanjani na ngokukhombisa ukuthi wayengumesiya wayeyinkosi babekwazi kanjani ngalezi zinsuku wayeyinkosi na ngoba wakhombisa isibonakaliso somprofethi nawo wonke umuntu wakholwa ukuthi wayenguye manje akubanga iminyaka ezinkulungwane ezimbili kuze kube yilolu suku lokugcina esiphila kulo futhi siyakwazi manje uma uJesu ezofika kuletambama futhi enzezwe lempela izinto ezifanayo azenza ngikatshela lapha emhlabeni uzokholwa ukuthi uphakathi kwabantu bakhe futhi uzomemukela na asikhothamisa abakhanda ethu
gracious lord we pray this afternoon
ngosene Musa siyakhuleka kuletambama manje ngibe mude kakhulu ngikhuluma kubantu ngoba angazi ukuthi ngiyophinde ngilithole nini ithuba futhi Manje ngikukhuphulele lapha Nkosi ukuthi usemhlabeni wakho nezulu ezwini lakho usezimbalini zakho usendalweni yakho usendodaneni yakho futhi manje ngikulethe kubantu bakho futhi manje baba angikwazi ukuqhubekela phambili kunalokho ukuthatha wena kusukela manje ukukhubeke ngikhulekela ukuthi uzosiza futhi uzoqinisa izwi lakho ngezibonakaliso zilandelayo ukuze lababantu baze ukuthi wena uKristu ukuthi uyindodana kaNkulunkulu futhi siyizinceku zakho futhi uma ngenhlanhla kube khona umuntu lapha ongesilo ikholwa kwangathi bangakwemukela njengomsindisi wabo oqondene nabo uma kukhona labo lapha abajoyina ibandla nje futhi akazi ukuthi kusho ukuthini ukuba sebukhoneni bukaKristu ophilayo imini nobusuku kwangathi bangakwemukela kule ntambama khulukisa wonke umuntu okhona Nkosi impela uma loNkulunkulu ofanayo engikhulume ngaye engazikhombisa ukuthi uyaphila lapha futhi bona abalengiswa beBhayibheli izimpilo zamadoda amakhulu zonke ziyasikhumbuza kwasho imbongi singenza izimpilo zethu ziphakame kakhulu ngokuhlukana shiya ngemuva kwethu amanyathelo ezihlabathini zesikhathi izinyathelo ukuthi mhlawumbe omunye ngenkathi sintweza phezulu kwesisekelo esibalulekile sempilo nomfowethu edabukile nophukelwe ngumkhumbi ekuboneni uyakuthatha inhliziyo futhi oNkulunkulu masibe yizinceko zakho kulentambama Ngoza manje baba siyakubona emhlabeni wakho nezulu nasezweni lakho endedeneni yakho manje woza futhi uzibonakalise wena uqobo uphila phakathi kwabantu futhi lapho sisuka kulesi sakhiwe namhlanje ukuba siye emakhaya ethu ehlukene ngathi okwethu sisho njengalabo ababevela eMawuse babehambe nawe usuku lonke emva kokuvuka kodwa baqondanga ukuthi kwakunguwe abaningi lapha Nkosi bakukhonzile futhi ubagcinile ezinkathazweni nezinto nje futhi mhlawumbe abaqo ndanga ukuthi kwakunguwe kodwa ngalobo busuku ngikathi langa seliyoshona njengoba linjalo manje wami endlini yezihambi encane futhi bakumema ukuba uhlale nabo bona wenze sengathi uyoqhubeka ubedlule kodwa bakucindezela futhi kwangathi abesilisa labesifazane lapha namhlanje benze into efanayo bakucindezele ngena uhlale nathi Nkosi kwase ukuthi ke ngenkathi ungena ngaphakathi futhi wavala iminyango wenza into ethize njengoba wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho babazi ukuthi leyo kwakuyinkosi uJesu ngokuba akekho owayengenza njengoba enza manje baba ngiyakhuleka ukuthi egameni likaJesu Kristu ukuthi uzoza phakathi kwethu manje futhi ufakazise ukuthi lezi zinto engizishilo ngezwi lakho nangawe ziqiniso Asikubone wenza izinto kulentambama njengoba wenza ngaphambi kokubethelwa kwakho khona ke siyazi ukuthi uJesu uvukile kwabafileyo futhi uphila kuze kube phakade futhi uphila phakathi kwabantu bakhe kuzonika abantu ithemba kubantu bakho Nkosi kuyokwenza besilisa labesifazane babe nokuzethemba ngemikhuleko yabo neziyalo zabo zokuthi bahlangane kanjani nawe siphe khona baba sizinikela kuwe nezwi egameni leNkosi uJesu futhi sisakhothamisa amakhanda ethu bangaba khona yini nilabo lapha kulentambama abangakaze bamemukele uKristu njengomsindisi ngaphambi kokuba ubone into eyodwa yenziwa kungathi ngikhumbule emikhulekweni yakho mfowethu Branham manje sengiyakholwa Maguthi leli nenekazi woza khona lapha nje nenekazi manje naku lapho bonke engikusho mayelile nakho konke iBhayibheli elikushoyo Ukukhona kumele kwenzeke ukukhona kumele kwenzeke noma uNkulunkulu utholakala engufakazi wamanga wezwi lakhe uQobo niyabo kunjalo manje kini nabantu eningakholwa ukuthi uJesu mkhulu njengoba wayelokhu enjalo manje kuthiwani ngalokhu na nansi inkundla yebhayibheli ngifunela ifunde uJohane ongcwele wesine lapho owesilisa nowesifazane bahlangana khona kokuqala sihlangane kokuqala ngabe lokho ukuze izethameli zibone phakamisa isandla sakho nje ukuze sobabili nebhayibheli lilele lapha lokhu kungokokuqala kwethu kuhlangana uzele ini lapha na yini indaba ngaye na umeleni lapha na angazi angikaze ngimbone lokho ngokuhlangana kokuqala nje manje mnumzane Dani ngifuna ukubone lokho nginitshelile entanjeni yokucupha yokuthi uNkulunkulu wethu wayenguNkulunkulu yema nje ngo lapho khona lapho umzuzu nje yema lapho
that I have never seen in my life.
Nandi ninekazi engingakazi ngilibone empilweni yami. Ngazi lutho ngalo, ngikaze ngilibone lisihamba ngokuphelele. Manje uma umoya ongcwele uzongembulela ukuthi yini engalungile ngowesifazane. Kana ke lokho kuzofanele kuvele komunye umthombo wokomoya ngoba izidalwa sengomuntu besingeke sikwazi lokho. Niyakhumbula nginitshela phandle kamuleni ngalobo busuku na? Niyakhumbula ngobusuku esathola ngabo izindaba amaphoyisa asemonte angibiza futhi ngangingazi ukuthi kwakuyini indaba ngacabanga ukuthi umfana kwami wayewele ebhayinoyini noma ukuthize wayesesikoleni futhi ngalobo busuku inkosi yembula kimi ukuthi kwakungekho lothi lungalungile ekhaya lokho kwakusemuve kamu lakho manje lowo uNkulunkulu ofanayo khona lapha manje nakho naphambi kwenu angikaze ngimbone empilweni yami manje uma nonke ninabantu yo phakathi lapha nikwazi ukuthi phi mina lona isifazane nami phambi kwezwi likaNkulunkulu ngithembisa ukuthi thina lapha phambi kukaNkulunkulu asikazi sihlangane ngaphambili empilweni yethu manje angahle ukuba uyegula angahle abe nenkathazo yasekhaya angahle abe nenkathazo yezezimali angahle ukuba akalungile kuNkulunkulu angaba ngumuntu onegama elibi angahle abe ngongcwele kaNkulunkulu angazi lutho ngayo umi lapha nje manje uma lokho kungesikho impela into efanayo eyenzeka kuJohane ongcwele osine ngenkathi uJesu ehlangana nowesifazane emthonjeni ngabe kunjalo na bangaki abazokuvuma lokho na kunjalo manje uJesu watshela owesifazane ukuthi yayiyini inkathazo yakhe futhi wathi kwakuyi leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya noMesiya unguKristu bangakokwaziyo lokho na kulungile kona ke uma lowo kwakunguye uMesiya izolo noJesu Kristu unguye izolo namuhla laphakade futhi khona ke mina ngiyindoda bengingeke ngimazi kona ke kuzofanele kube ngumoya ongcwele uMesiya okusho ukuthi ocetshiweyo uzofanele embule kuye ukuthi lokho kuyini bangakwaziyo ukuthi wayibona imicabango yabo futhi wazi konke ngabo na kunjalo manje leso kwakuyisibonakaliso sikaMesiya nizokholwa nonke na makabe ngumahluleli manje uma ngenyuka ngase ngethini nikazi uyagula ngibeke izandla zami phezu kwakho haleluya uzosinda leyo indlela enhle yephentekostali nalokho kulungile futhi kulungile impela kodwa uyoba nelungelo lokungabaza ngoba ubengeke azi noma ngabe ngathunywa ukuba ngenze lokho noma cha kodwa manje ukuba ke umoya ongcwele ubuyela emuva futhi umtshela ukuthile okungalungile into ethize ayenzile into ethize azokwazi ukuthi iyiqiniswa noma qhana khona ke lokho uma azi ukuthi kwakuyini lokho kufakazisa ukuthi uyazi ukuthi kuzoba yini ngabe kunjalo bazalane na niyakukholwa lokho na inselelo enjipho ngikubonile lokhu kwenzeka phambi kwabantu abayingxenye yesigidi ngesikhathi esisodwa manje bengishumayela kanzima ugcobo olwehlukile ngakho-ke ngizodingeka ngikhulume nowesifazane umzuzwana nje ukubona ukuthi yini ugcobo luzofika kodwa makabongwe uNkulunkulu nakho uma noma ubani oke wasibona leso sithombe sengelosi yenkosi asibone izandla zenu ziphakama impela sinelungelo lobunikazi emhlabeni wonke lokho kukhanya kufanayo inseke yomlilo eniyibona kuleso sithombe isayense esihlolisisile uGeorge J. Lacy inhloko ye-FBI wasihlola wathi ukukhanya kwashaya ingilazi yeqoqa imisebe yokukhanya umnumzane Branham leloso lomshini wokuthwebula izithombe ngeke layithatha injulamqondo lokho kukhanya kulenga phakathi kwami nowesifazane ngosuku lokwahlulela niyobona ukuthi lokho kuqinisile anikuboni lokho na Uzifazane uyahlehla esuka kimi inindekazi liphethwe yisimo sokuthuka okukhulu kakhulu futhi linezinkinga zokomoya ezilikhathazayo. Kunjalo, kunjalo na uma lokho kuyiqiniso phakamisa isandla sakho. Manje uyakholwa na manje lowo ngokuba ngomunye umuntu angahle kuba uthe ukuqagelile lokho mfuthi Branham. Ake ngikhulume naye kakhudlwana ungumuntu okahle nogcobo luphezu kwakhe. Ake ngishe lokho kini angemazi wesifazane ngikaze ngikhulume naye kuze kube manje nje. Kodwa lowo wesifazane uyazi ukuthi kukhona okukuye khona manje omnandi ngempela umuzwa ongcwele. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho ninikazi. Manje ungowaseCanada la apha kanye nani nabo ngikubuka ngo lokho akusikho ukubenyezela ungokukhazimula ukukhanya kwesimarigado khona impela macala onke ewo. Wena uthe ukubona kanjani futhi mina ngikuboni na awu ngelinye izinga. UPaul wayibona kanjani leyo nsika yomlilo ezansi lapho nabo lapho kanye naye abayibonanga na nabo isazi sayibona kanjani inkanyezi eyabaholela kuJesu futhi akukho umhloli owake wakubika na inkanyezi eyimfihlakalo ziphakaphakeni iminyaka emibili akukho umuntu owayibona ngaphandle kwezazi ngoba kwakuyizo kuphela ezaziyifuna. Manje angazi ukuthi yini enginitshele yona indlela kuphela engiyaziyo ikuleyo table ezansi lapho kodwa noma yini eyayisho yayiqinisile. Manje ake sibone futhi yebo ukwethuka inkathazo yakho ifika ikakhulukazi ngalesi sikhathi sosuku. Sikuhlwile lapho ukhandleke ngempela ukhandlekile unomuzi oxakile ngempela imizwa ekhandlayo iza kuwe kunjalo uthola ukwethuka kanye ngasikhathi bese uqathaza izinto. Esikhathini esinge sedlule wawumi eduze kwefasitela ngenkathi ilanga lishona uzizwa unokwethuka ngempela uhlekihla isandla sakho. Lelo yiqiniso bengingazi kanjani lapho obumi khona na bengingazi kanjani ukuthi wenze lokho na ngaphambi kokuba uze emhlanganweni ukhuleke kuNkulunkulu ukuthi uzothela ikhadi lomkhuleko. Ujabule kakhulu ngenkathi ulemukela lowo ngisho kanje inkosi. Lelo yiqiniso nanzi enye into uNkulunkulu ngitshela ukuthi enhlizweni yakho ukhulekela omunye umuntu lowo ngumngane ofa ayo onomdlavuza abahlali lapha abahlala eFort St. John. Nomuntu usibekelwe yithunzi elimnyama lowo muntu uyisoni ebulawa ngumdlavuza isho kanje inkosi. Ngabe lezo zinto ziqiniswe na phakamisa isandla sakho manje ngabe likhona ithunzi lokungabaza engqondweni yakho na ngabe unguJesu Kristu na ngabe uNkulunkulu phakathi kwabantu bakhe na uyakholwa dadewethu na thatha lelo doko elifanayo uhambe nalo ulibeke kumuntu futhi ungangabazi uJesu Kristu uzomphilisa hamba ukholwe. Niyakholwa ngayo yonke inhliziyo yenu na noma yimubu umuntu angamtshela kanjani umuntu ukuthi bangobani nokuthi bavelaphi ukuthi benzeni ngaphambi kokuba zelapha nalokho abakwenzile emavikini amabili noma amathathu edlule nalokho abanakho engqondweni yabo nokuthi bakhulekela bani ngaphandle kukaNkulunkulu somandla na. Manje ngabe lokho kuyiqiniso bazalwane na ngifune naze ukuthi uKristu uyaphila. Uyakholwa mnumzane Dani na uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na khona ke kwemukele hamba uhlale phansi futhi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho nenkathazo yakho isiphelile. uNkulunkulu akubusise ngifune eyakhe amen. Ngibonele lo thunzi liza phezu kwendoda kholwe enkosini mnumzane Dani nemukele njengomsindisi oqondene nawe ungangabazi futhi ngizohlangana nawe lapha ya kulowo mzila omkhulu wezinyamazane. Ngizihambi kuwe nenekazi angikwazi kodwa uNkulunkulu uyakwazi. Lelo liqiniso akunjalo na uyakholwa uma uNkulunkulu engembula kimi ukuthi yini engalungile kuwe ukuthi uzokukholwa njengento eqondene nawe na ngakho abantu bazokwazi ukuthi siyizihambi asiphakamise izandla zethu nje kanje. Anginalwazi ubukeka ungolungileyo wesifazane ophilile kimi kodwa uhlushwa yisimila naleso simila sibangela ezinye izitho zomzimba ukuba zingasebenzi. Lokho yinto yakho nesinye lelo yiqiniso. Uyakholwa na kulungile uJesu Kristu uzokusindisa hamba ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho. Just have faith. Uyakholwa manje na yiba nokukholwa nje ungangabazi. You believe me to be his servant? Uyakholwa ukuthi ngincike uyakhe na awukho lapha ngesingawe uzele umnyeni wakho uyindoda engasindisiwe futhi uyamkhulekela kunjalo. Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho hamba ukholwe. Niyazi ukuthi induna yekhulu engumRoma yathini njengoba ngishilo kholwa enkosini uJesu Kristu khona ke wena nendlu yakho niyakusindiswa kanjani ngabe lokho kwakuchaza ukuthi ngoba wayekholwa indlu yakhe yayizosindiswa na qhabo uma enokukholwa okwenele yena uQobo angaba nokukholwa okwenele indlu yakhe kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi wena nesithandwa sakho nizohlala ndawonye kulelo paradise likaNkulunkulu ngaphesheya komfula uNkulunkulu akubusise hamba futhi wemukele lokho kucelile manje niyabo yonke into iqala ukuphuphuthekisa kimi niyabo ngithola kulukhuni nje ukubona izethameli ngalesi sikhathi hloniphani ngokuzithoba manje nihloniphe ngokuzithoba ngempela angikwazi nenekazi manje konke lokho kushumayela cishe amahora amabili futhi nokho akuzange kufiphalise nakancane kodwa bukani nje cishe nje imibono emithathu noma imine nokuthi kwenzeni kimi manje ngilahla phansi nje niyabo bangakwazi ukuthi Jesu owesifa zani wathi ndengubo yakhe futhi wabona ukuthi amandla ayiphumile kuye na ngabe kunjalo na lokho amandla ahambile
lady sitting right back here suffering you believe with all your heart
Ininikazi lihlezi khona emuva lapha lihlupheka uzokholwa ngayo yonke inhliziyo yakho unenkathazo yenhliziyo inkathazo yamehlo akho ukwethuka uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke na Ininikazi lase Grand Prairie Nkosazana Thompson kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi uphulukiswe egameni lika Jesu Christu uzokukholwana kulungile
I don't know you you're a stranger to me
Angikwazi uyisihambi kimi uma uJesu ezokwembula kimi inkathazo yakho uzongikholwa ukuthi ngingumprofeti wakhe noma ngiyaxolisa inceku yakhe na lelo gama umprofeti lethi kuba badazelisa abantu yingaleso sizathu ngithe into ethize nje ebengifuna ukuyitshela usifazane sizathu sokuba ngibambe isandla sami phezu kombhobho
We are two people met maybe like our Lord and a woman at the well she's probably young lady
Singabantu ababili abahlanganile mhlawumbe njengenkosi yethu noSifazane emthonjeni mhlawumbe wayeyintombi kodwa uhlushwa inkathazo ngomphimbo wakho kunjalo wabangelwa uvendle kunjalo uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi ungubani uzongikholwa ukuthi nginceku yakhe na uSikazi Duncan hamba uye ekhaya futhi uphile egameni likaJesu Kristu ungangabazi Usizi ngapha ngakulolu hlangothi khona lapho ukhulekela umkakho ongasendisiwe mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzomsindisa futhi kulungile ungaba nakho ukucelile uNkulunkulu uyaphendula umkhuleko wakho
Who was that lady just passed going down the aisle?
Bekungubani lelo nenekazi lisanda kwedlula lehla ngesikhala sezihlalo na ukhulekelwe na usanda kukhulekelwa na
I saw the light in the corner.
Oh, ngibona ukukhanya ekhoneni. Oh, ngiyabona indoda enenkathazo eqolo ehlezi lapho. Nomzane Pettigrew, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho, uJesu Kristu uzokuphilisa. Othandiweyo wakho unesifo samathambo, kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho futhi bazophila. Uma ungakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho zonke izinto ziyenzeka bangaki kini abakholwayo manje ngayo yonke inhliziyo yenu na ngiphelelwa amandla kakhulu kuyangidi yazelisa nje ngapha nangapha bangaki one uthuliliwe lapha ya umunye umuntu onamakhadi omkhuleko ngale kulelo cala angene emqeni ngale ngakulelo cala bangaki befundisi lapha okholwa ukuthi lenkonzo yinkosi uJesu Kristu phakamisani izandla zenu abefundisi ngifuna ngingashiyi lezi zethameli kulolu hlobo lwesimo ake nonke nicabange ukuthi yimi kuphela nelungelo lokukhulekela abagulayo umelusi wakho unelungelo lokukhulekela kakhulu nje njengoba nginjalo manje angathi angabi ngumboni bafika oyedwa kuphela esizukulwaneni kodwa ngiyakhumbula uNkulunkulu kazange nakanye ngakho lokho kuzocacisa into ethize ekhathaza imiqondo yenu engivele ngiyibona ebayibhelini ngakungakaze kube khona kodwa nganye umboni oyedwa ngesikhathi u-Eliya bese kuba u-Elisha bese kuba u-Isaiah bese kuba ngu-Jeremiah niyabo kunjalo niyabo kodwa nje
All the people that has prayer card C stand up over.
Bonke abantu onekhadi lomkhuleko uC sukumane ngapha ngiyacela amakhadi omkhuleko uC. Ngifuna ukwazi abefundisi lapha abazoza lapha futhi ame phansi lapha nami futhi asize sikhulekela abagulayo umzuzu nje ngingabathola abanye benu bazalwane na ukuze izithameli zenu lapha zizobona ukuthi ningamadedana kaNkulunkulu.
I'm so happy to know that you are sons of God.
Ngijabula kakhulu ukwazi ukuthi ningamadedana kaNkulunkulu.
Man, you ought to be a believer. Just at this crucial time. Don't worry about the child.
Ndoda ubufanele ube yikholwa ngalesi sikhathi esebucayi nje ungakhathazeki ngomntwana uzophila. Manje angazi noma besinga yehlelani khona lapha phansi bazalwane asihambe sehle sisuke emsamo yimani nje nenze umugqa oyidabuli lapho ngo phansi naphezulu kanjalo yebo bafowethu yebo woza khona lapha dadethu wethu hamba khona lapha emgqeni umzuzu nje awusho kambe usuvele uphulukisiwe ngakho awudingi ukuba uze ngomugqa ungavele uye ekhaya manje wozani ngapha ukuze babuyele emuva behlenga lomugqa manje ngifuna abanye benu bazalwane ukuba nize khona lapha nime khona phansi lapha ngifuna nime khona lapha ngifuna nime nami ngifuna nina bazalwane manje ukuba nime lapho umsuzwane nje lindani nehle ukuze nibeke izandla phezulu kwabagulayo uthiwani ke mfowethu yema ngakulo mfowethu khona lapha omunye wenu lokho kuhle manje wozani khona lapha nenze umugqa ukuze ngamunye wenu akhulekelwe manje zethameli ngifuna niqonde iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo ngukhona indinikazi elincane lapha ebengine ngicociswano nalo kulokhu kusa futhi belise Grand Prairie mina lingumthengi wamatheyiphu kamfowethu Leo Messia umfowethu Jean Gold futhi bangitshele ukuba ngilibheke udadewethu Brown futhi ngakho li belisemhlanganweni waseGrand Prairie nomoya ongcwele walitshela ngowesifazane ene ngiyacabanga bekungubani igama lakhe na ngabe lowo uBrown noma unkosazana udadewethu Brown ubene nembali esigqukweni sakhe futhi wamtshela ngezimo zakhe futhi kusobala angikaze ngimbone empilweni yami ngase ngithi ke yilewo nalowo beka izandla zakho phezulu komunye nomunye inenekazi lingahle libe lapha kule ntambama ngathi yilewo nalowo beka izandla zakho phezulu komunye nomunye futhi wonke umuntu babeka izandla zabo phezulu komunye nomunye ngoba iBhayibheli lathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezulu kwabagulayo baya kusinda kwase kuthi ke mina ngikathi benza lokho engikwenzela khona lokho bazalwane kungokwakho zithameli ungalindi kuze kufike uora Robert noma umunye umuntu afike noma umunye umfundisi onenkonzo yalogo abazalwane benu abelusi benu kahle niyangikholwa ukuthi ngiyinceke uNkulunkulu na ngiyenitshele gameni leNkosi lamadoda anegunyele fanayo kunikhulekela njengoba kwenza noma ubani bayizinceke zikaNkulunkulu noma imuphi umfundisi okholele kuphulukiseni ngokaNkulunkulu noma ngabe uyiMethodist iBaptist iLuthela iCongregationalist noma yini enye uma ekholelwa kuNkulunkulu unelungelo lokukhulekela abagulayo futhi manje bukani inenekazi elincane libeke izandla zalo phezulu komunye umuntu futhi khona manjalo lezo isandla sibekwe kwesakhe ebesisikhulu futhi laqalaza kwakungekho umuntu ngakulo amanenekazi emva kwalo lalazi futhi abengabe kanga izandla zawo kulo futhi lizwe leso sandla futhi lithe nje liqhaqhazelile ngamandla kaNkulunkulu Kwena ke kuloku kuza itafuleni lesidlo sasekuseni bengine dine nalo ngale noma ukudla kwasekuseni ehotela iWindsor nomoya ongcwele uthe lifuna ubeke izandla phezukwalo ngase ngithe ngizokwenza njani baba na siyoba yini sibonakaliso sakho na ohlezi phakathi kwethu wayengaphesheya yakho etafula kwakukhona zonke izinhlobo zezitsha wathi ngizothatha isandla salo bese lihlehlisa lezo zitsha lenzela wena masinyane ukuba ubeke isandla sakho ngale kwesalo futhi kwathi nje ngaleyo nkathi lelula isandla izantsi laselifuqa izitsha emuva lingazi ngathi dadewethu ukwenzeleni lokho na lathi kukhona kungitshele nje ukuba ngikwenze lokho kwalixazululela khona
dadewethu
ngabe usasakhiweni manje na ukhona kule nto embama na dadewethu brown na udadewethu brown na emi khona lapha kunjalo lona niyabo ungunkulunkulu akasuye na manje ngifune wonke umuntu ophakathi lapha abukeke emi kulo mugqa futhi kuthi nje lapho lowo mugqa uqeda ukuphuma ngakuthi amanye amakhadi omkhuleko alokhu eza ngapha manje ke onke amakhadi omkhuleko ayaqhubeka nje ukubashaya umugqa ngapha bese kuthi ke emva kokuba sebeqedile wonke lowo ongenawo amakhadi omkhuleko futhi ofuna ukukhulekelwa ungashaya umugqa ngo emva kwabo manje ngaphambi kokuba sikwenze sonke asikhothamise amakhanda ethu kuNkulunkulu somandla ukuba ke lona bekungumama wakho emi emgqeni na ukuba ke lona bekungumkakho na ukuba ke bekungudade wenu na ukuba ke bekungumama wakho noma indodakazi yakho noma indodana yakho na khumbulani ngeyomunye umuntu bungathanda ukuba wonke umuntu abe qotho uma lowo bekungumama wakho noma umkakho umama wengane yakho encane efa ekhwelwe umdlavuza na ubungefuni umuntu othile akhuleke ngobuqotho na manje ekhulekani
Heavenly Father, I am presenting
Baba osezulwini ngiyethula kulentambama okokuqala nje ngesiphiwo sobuNkulunkulu uJesu ovukileyo
to prove that he is among his people to show himself alive
ukufakazisa ukuthi uphakathi kwabantu bakhe ukuze khombisa yena uqobo ephila futhi manje okulandelayo okwesibili ngethula izinceku zakho abefundisi amadoda owabizile abanye babo kade beshimayele eminingi iminyaka eminingi emide kunami bafaneleke kangcono kakhulu njengabefundisi kunami futhi ngifuna ibandla lazo ukuthi umelusi walo uyinceku yakho ngakho ke ngesiphiwo sobuNkulunkulu ngikwethule kubo manje ngethule izinceku zakho kubo
And I am one with them, Father.
Futhi ngimunye nazo baba inceku yakho futhi sithatha izwi lenkosi yethu. Manje Nkosi Jesu wena uyalazi lonke iqiniso futhi awusoze wahlonipha amanga futhi kufakazelwe ngamashumi ezinkulungwane zezikhathi emhlabeni jikelele ngaphandle kokwehluleka okukodwa kwemibono okufakazisa ukuthi kuyiqiniso ngaphambi kocwaningo lwesayense ngaphambi kwemishini yokuhlola amanga ebukhoneni bekamera nokunye ufakazisile ukuthi uNkulunkulu
And now you are God this afternoon.
Futhi manje wena uNkulunkulu kulentambama futhi wenze lesi sitatimende into yokugcina owayisho ngenkathi sikuma hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli lezi zibonakaliso ziyakubaphelekezela abakholwayo. Nalaba bangamakholwa Nkosi wena wathi ngegama lami baya kukhipha amademoni baya kukhuluma ngezilimi ezintsha. Uma bephatha inyoka noma baphuze okubulelayo akuyikubalimaza futhi uma bebeka izandla zabo phezulu kwabagulayo baya kusinda manje baba wazifakazela wena uqobo ukuba uyaphila ukugcina izwi lakho uqaphe izwi lakho umuni iqinisekisa futhi manje ngethula kulomphakathi nasezifundeni ezizungezile uJesu Kristu nezinceku zakhe Futhi thina njengezinceku zakho Nkosi sizolandela iziyalo zakho ungakhathaleki ukuthi izwe elingakholwayo lithini ngakho sizobeka izandla zethu phezulu kwabakho abagulayo abantwana abahluphekayo futhi siyakholwa ukuthi bazophiliswa siyakwemukela njengomphulukisi wethu khona manje wonke umuntu emigqeni yomkhuleko labo abeza emigqeni yomkhuleko ngiyanicela manje egameni lika Jesu Kristu ukuba nemukele uJesu njengomphulukisi kuswenu ungangabazi lapho lamadoda kaNkulunkulu futhi sibeka izandla zethu phezulu kwenu nina yinye kuphela into engakuvimbela ukuba uphile lokho ngokungakholwa kwakho ungakholwa ngokungeziko kodwa wakholwa uNkulunkulu futhi zimi lapha manje sinikhulekela njengoba nedlula kulezi zethameli akusikho lokho kuphela kodwa abantu abangamakhulu amathathu noma amane ababuthene lapha kulentambama bazobebe nikhulekela futhi wonke umkhuleko futhi manje ekholwane manje okomkhuleko wokusola namakhanda enu ekhotheme
Satan we as the church of god speak directly to you
Satane thina njengebandla likaNkulunkulu sikhuluma ngqo nawe ngudevil umhluphi futhi ubophe izinceku zikaNkulunkulu ngomoya wakho wokukhohlisa.
So we as human beings have no power against you. So we do not come.
Ngakho thina njengezidalwa ezingabantu asinawo amandla okumelana nawe. Ngakho asizi ukuzohlangana nawe egameni lebandla noma inhlangano kodwa behluliwe.
But we come to meet you in the name of our conqueror.
Kodwa siza ukuzohlangana nawe egameni lomnqobi wethu Jesu Kristu. Sidumise igama lakhe nobukhona bakhe phambi kwabantu. Njengomnqobi wakho konke ukugula nazo zonke izifo njengoba kubekwe phansi kwezinyawo zakhe futhi thina njengezinceku zakhe senza umyalo wakhe. Siyabuyala egameni likaJesu Kristu. Dedela bonke laba bantu sizolandela ukuthuma kwakhe ngokubeka izandla phezu kwabagulayo futhi bayosinda. Ngokuba siyakukhuluma egameni likaJesu Kristu. Kulungile, wonke umuntu uyakhuleka manje ngenkathi abagulayo bedlula.